This message, The Choosing of a Bride, by Brother William Marion Branham, was delivered on Thursday evening, April the 29th, 1965, for the Full Gospel Businessman Fellowship International Convention at the Baltimore Hotel in Los Angeles, California, USA. Litea oyu, kopona mwasina libala, yandeko William Marion Branham, ete amaki liboso na anglais na mokolo mwamine na pokwa, mokolo ya tuku mibale na libwa sanza ya mine na mobu 1965, pona likita ya convention internationale ya dejene ya ba homme d'affaires du plein évangile na Hotel Baltimore, na Los Angeles, na Californie, États-Unis, Amérique.
Lots of sick people. I can't get to all of them at once. Well, I'm certainly happy to be here again tonight in this beautiful auditorium amongst this wonderful group of people.
Babeli bazali ebele nakoki kosunga bango nyonso na mbala moko te kasi boyoka. Nazali solo na esengo ya kozala awa lisusu na pokwa oyo na auditoire kitoko oyo kati ne tonga ya bato kitoko oyo.
And we was coming in out there a few moments ago. The people standing out on the street said they couldn't get in. And I said, well, maybe I can get you some room. And they wouldn't let them come down. So I'm sorry we don't have enough room for them. They said the basement was full also. And so we are sorry about that.
Petu zalaki kokota kuna kala mingi te. Batu bazalaki kuna na balabala bazalaki kolobaete. Bakukaki kokota te. Pena lubaki, tango mususu na uki kuzula bino mwa isika moko. Kasi bako kwa kiko tika bango bako tate. Boye na sengi bolimbisi na ndenge tuzaine isika ya koko tate pona bango. Balubaki ete sena yango ezalaki pebo ongo. Pebo ye tuzali pe na mawa natina na yango.
But we're happy to be here and happy to see all this fine a group of ministers and businessmen here and all of you. Delegations from different parts of the country.
Kasi tozali na esengo ya kozalawa, na esengo kumona batei malamu nyonso oyo, bato na mombongo awa pe bino nyonso boyei, kouta na bituka ndenge na ndenge ya ekolo.
I had the grand privilege of speaking this morning at the breakfast, which I certainly cherish to be an honor to speak before such fine people.
Nazwaki litomba monene na tongo oyo ya kotea na tongo oyo, na tango ya bilei ya ntongo, oyo nasepelaka solo penza kupesa mela lukumu ya koloba liboso na bato malamu ya boye.
I was on a subject that the sheaf won't be heir with the wheat. I didn't get to finish it. And it was not the brother's fault. He tried to get the management to let it stay a little longer, but he just wouldn't do it. I sure appreciate that, Brother Dean. Very nice. I certainly thank you for your kindness, each and every one.
Moto ya litea na ngai zalaki poso eko sangola maelongo na lisango te. Nazwaki makoki ya kosilisa yango te, pe ezalaki libunga ya yandeko te. Amekaki kosenga nzela na moyange lesika po na kubakisela biso mwa ntango, kasi ya lingaki kosala yango te. Nasepeli solo na yango, ndeko Demos. Ezali penza malamu, natondi bino solo penza po na boboto na bino, moko na moko na bino.
But they just wouldn't let us do it, so we just had to close off. I'll pick that up some other time to finish that up. The sheaf will not be heir with the wheat. Did you understand it? You that were I hope there was enough that it would be understood.
Kasi balingai kotika biso to sala yango te. Na bongo esengelaki bobele to sukisa. Na kozongela yango na tango mosusu pona kosilisa yango. Poso eko sangola ma elongo na lisango te. Busosolaki yango, bino baoyo bozalaki awa. Nagolike ete ezalaki na mwa moke oyo ekokaki penza kososolama.
Now I know tonight there's a panel also. So I don't want to keep you here long enough that you'd miss that. Because I do think that was certainly an asset to the Pentecostal believing people, that panel we saw the other night.
Sika na ebi na pokwa oyo, molulu moko ekosalema lisusu. Bwena lingi kolekisela bino tango mingi awa te po bozanga yango te. Pamba te, na kanisi ete ezalaki penza na litomba pona bandimi ya lingomba Pentecostis mululu oyo tomona ki na poko wana.
Such a fine bunch of men, such wonderful answers straight, made me feel real good to see that. And I trust that the Lord will bless it tonight, and everyone that looks, may they believe. That would be my sincere prayer.
Etonga moko ya bato malamu penza, biyano malamu penza, pesemba. Esala kinga malamu penza kumona yango. Na timo tema ete nzambe ya kupambola yango na pokuwa uyo. Pe bato nyoso bakotala, tika ete bandima. Wanande libonde linangai na bosembo.
And so many reports coming in today from in the mail and by calls of so many being healed in this meeting. I was so glad of that. That's to see people sick. That's kind of my ministry.
Pe matatu mingi ye lelo na nzela ya mikanda pe telephone. Mingi penza bazali kubikisa maana lianga nyoyo. Nazalaki penza na esengo pona yango. Po yangonde kusunga babeli, yangonde musala na ngai penza.
I get up here to preach. I'm not a preacher. but this is my Kentucky grammar. His, haint, and all those words. So I can't say it's what we call a modern preacher of today. I couldn't take that place because I have no education.
Na mataka awa pona kutea. Ngai buebi na zalimu teite. Kasi ngai na grammar na ngai ya Kentucky ya his, haint. Pe maloba nyonso wana, boye na koki koloba tete nazali oyo tobenga kalelo motei ya mikoloyo. Na koki kozwa isika wana te, pamba te na tanga te.
But I do like to express what I know about it to others, or what I feel that I know about it to others. How I've learned it, how he is to me, he's all my life. All that I could ever expect to be, and so much more than I ever thought that I'd ever have a friend hardly on the earth when I was a little boy, but I certainly am thankful for great friends today.
Kasi nasepelaka penza kotalisa oyo naebi na tina na yango. Epai na bato mosusu. To oyo na mioka kaete naebi na tina na yango. Epai na bato mosusu. Lolenge na yekolaki yango, lolenge oyo ye azali po na ngai. Azali bomoi na ngai mobimba. Onyo so ngai na kukaki koluka kozala. Pe koleka penza nyonso oyo na kotikala kukanisa. Ete nazalaka penza na muninga te na mukili tangu nazalaki mwa elenge mobali. Kasi nazo pesa penza matondi po na baninga malamu lelo.
I'm kind of out of focus here somewhere, he said.
Nazali, bolimbi sangai. Alobi ete na nazali penza koloba musika na mikro.
Now, to get right straight into the service, let's turn for some scripture readings. I always like to read the Bible because it's the Word of God. I believe that. And I believe it to be God's infallible Word.
Sikawa, pona kokota mbalamoko na liteya, totanga mwandambo ya likomi. Na sepela katango nyonso kotanga Biblia pamba te yango ezalili lobananzambe. Nandimaka yango, pe nandimaka ete yango ezalili lobananzambe oye kwe akate.
And now, I have a few scriptures written down here and some notes that I'd like to refer to for a few moments, maybe for 45 minutes.
Pesikawa nazali na mwa makomi oyo ekomami awa pe mwa koma mosusu oyo na kulobela yango. Pona ngonga moke, tango mosusu pona miniti 2:15.
And then we'll get out in time to go see this wonderful panel again tonight. And I trust that God will continue to bless you right on through. And I know what you've got to do, and I'm supposed to drive to Tucson yet tonight. So you can imagine that's 10 hours drive.
Na sima toko bimana tango malamu pona kukende kutala lisusu mululu malamu oyo na poko oyo. Pe na timo tema ete nzambe ya kukoba kupambo la bino kino na suka. Na ebi oyo sengeli na bino kusala. Esengeli na nga kukende na eno na Tucson na motuka na poko oyo bomoni. Boe bobanza yango. Wana izalimu bembo yangu ngazomi na mutuka.
And I'm leaving for overseas, and I've got to get a yellowish fever shot on test in the morning at the government. So I got to get over there. I had to postpone it the other day, and they're not going to take no for an answer again now. And I've got one more tetanus and typhus to take, and my boosters.
Na kukende mubembo mikili mususu, pena sengeli kuzomangwele na ngai ya fievre jaune na tongo na biro ya leta. Boe na sengeli kukende kuna. Na pusa kia ngosi mamo kolo mususu wana pe bakolinga te olo ba te lokola yano sasa epi lisusu. pe na sengeli lisusu kozwa mangwele ya tetanos na typhus pe nyonso mosusu oyo etikali.
So thankful for this opportunity and this fine meeting we had prior the convention. It certainly did thrill my heart. You're a fine bunch of people. I trust that God will bless you.
Na bongo nazongisi matondi mingi pona libaku malamu oyo pe mayanga ni malamu oyo tosalaki liboso na likita yango. Na tembete sepelisa iki penza motema na ngai. Bozali etonga moko ya bato malamu penza. Na timo tema ete Nzambe akupambola bino.
When the great hour ever, that great monster laying up yonder that flipped itself over in Alaska a few days ago, threw its tail up again this morning, along about down around Washington, he could head this way mighty easy.
Tango ngonga ya mutu ya iko, elima monene wana, oyo azali kuna, oyo uti kobaluka na pongi, kuna na Alaska, eleki mwa mikolo, ateli misaki lisusu mokila na ye na tongo oyo, elongo pene na zinga zinga na Washington. Ako iko ya ngambo oyo na pete nyoso.
And if the Holy Spirit ever tells me definitely, somebody's been asking me that, is it going to happen here, Brother Branham? No, I don't know that. I just don't know. Until I do know, that's the truth. I always want to be honest with you.
Peso ki molimo mosantu wa yebi singa ipolele penza. Motomoko ayanula ki atuna ki ngaboe. Eko sale ma awa ndeko Branham? Te na yebi oye wanate. Na yebi eloko moko te kino na yeba penza. Sali solo. Nalinga atango nyonso ko zala sembo na bino.
I do this not go to presume, take any ideas or some what I believe or something like that when I tell you. It's going to be, well, he's got to tell me first, and then I'll tell you. I know the whole world's in a shaking condition. We're at the end time.
Na kubanza banza kakate. Kozwa makanisi moko boye, tomwa bongo, oyongai nandimaka, tuelo kumoko ya ndengi wana. Natango na kwebisa bino, ekosalema. Ye asengeli kwebisa ngali buso, na simande na kwebisa bino. Na ebi ete mukili, mubimba, ezaliko ningala. Tokomi natango na suka.
But one thing I've tried to be, as Brother Shakarian was saying this morning, how I used to go through the prayer lines and reach down and get those cards before the people come up and look at them and see whether I told them what they had wrote out there.
Kasi eloko moko oyo na mekaka kozala, na tongo oyo ndeko Shakarian azalaki koloba, ndenge ye azalaka koleka na milongo ya mabondeli, kokita kuna pe kozwa bakalati yango pe kotala yango, liboso bato bamata na etumbelo, pona koyeba soki na zalaki koyebisa bango makambo oyo bakomaki kuna.
They write all kinds of stuff on their prayer cards, you know. And he just wanted to see if it was right. He said out of the hundreds that he had checked, there'd never been one wrong. They never will be one wrong, see, because it's, as long as it's God. If I ever project myself into it, then it's wrong right there to begin with.
Bato bakomaka makambo ndenge na bakalati na bango ya mabondeli bwebi. Pe azalaki bobele kolinga komona soki ezalaki ya solo. Alubaki na bakalati kama likolo na kama oyo asilaki kotala, ata moko te etikala kozala lokuta. Ata moko te ekozalaka lokuta, bomoni. Pamba te na tango nyonso ezali Nzambe, soki ngai moko na mikoti sina likambo yango, na tango wana ekomi lokuta pona kobanda.
A little girl whose father is sitting listening at me now come to me not long ago. She had a dream. She said, Brother Branham, what does this dream mean? I said, I don't know, sister. I'll have to find out if the Lord will tell me.
Elengi mwana mwasi moko, tata na ye afandia wa, azali koyoka nga sikawa, ayake pae na nga kala mingi te, alota ki ndoto alubaki. Ndeko Branham, ndoto yangwe la kisi nini? Nalubaki, na ebite ndeko mwasi. Na sengeli koluga kweba soki nkolo akwebi sangai.
So I went on and tried to ask the Lord, and he never did tell me. The little girl come back again. She said, well, now, where is the interpretation of my dream? I said, come here, honey, and sit down.
Na bongo, na kendeki pe, na mekaki kotu na nkolo, kasi alubilaki nga eloko te. Mwana mwasi moke yango azunga kilisusu alubaki. Sika wapi ndi mbola yandoto nangai? Alubaki, yaka wa sheri, fanda nanu.
I said, your father and mother are very good friends of mine. And they've come all the way from Canada, retired, and sojourned here with me. They believe this, what I'm trying to say. And I've never said anything wrong to anybody willfully in my life.
Nalubaki, tata na mama na yo bazali baninga na nga ya malamu penza, omoni. Bauti musika na Canada si manakozo wa pension. pona kozala awa elongola ngai. Bandima ka oyo likambo oyo nazali komeka koloba. Pe na tikala koloba likambo moko te ya lokuta na moto moko te. Na mokano na ngai, na bomoi na ngai.
If I think I know what the dream means, but until I see that dream myself, and then he tells me what it means, I can't tell you. See, if I just make up something, there might be a time where you needed me between life and death, and then you wouldn't know whether to believe me or not.
Soki na nakanisete na ebi eloko ni ndoto yango elinkoloba. Kasi soki ngai moko na moni ndoto yango te, pe na sima soki ye aebisi ngai ndimbola na yango te, na yiko ebisa iyo te, omoni? Soki na mekoli kaka likambo moko, eko yiko zala na tango moko yo okosengela na ngai, pona likambo ya bomo itokufa, na tango wana okoyeba te soki osengeli kondimela ngai to te.
If I tell you anything in the name of the Lord, it's truly, that's who told me that. And so far of all these years, throughout the world and around the world, it's never been wrong one time. Because now you know, a human being can't be that infallible. It takes the Spirit of God to do that.
Soki naebisi bino likambo moko na kombo na kolo, ezali penza yango. Ezali yende aebisaki ngai yango. Pe kino lelo na mibu nyonso oyo na mokili mobimba pe zingazinga na mokili, etikala kobima lokuta ata mbala moko te. Pamba te, pe boyebi ete moto ya mokili akoki kozanga kokwea te. Esengeli bobele molimo ya Nzambe po na kosala yango.
And now I have a message that I'm responsible for. And many times I've been considered amongst the people, well, maybe someone who just didn't sit down and think a minute, that I was an awful person. That I didn't like people and I was always cutting them. That's not so. That isn't so. I love people. But, you know, love is corrective.
Sikawa, nazali na sango oyo nazali na mukumba na yango. Pe mbala mingi, kati na bato bazwa kangai lokola tango mosusu moto moko oyo azwa kitango te ya kofanda pe kokanisa mwa moke ete nazalaki moto moko mabe ete nalingaka bato te pe nazalaka tango nyonso kozokisa bato. Kasi ezali bongo te. Ezali bongo te. Nalingaka bato. Kasi boyebi, bolingo esembolaka.
If your little boy was sitting in the street out there and he said, Junior, dear, I don't want you out there, but and cars buzzing by him, and you brought him in, you run back out again, well, you should correct him. If you love him, you will. You'll have to.
So ki mwana na yo moke ya mobali afandi na kati ya balabala kuna libanda pe olobi. Junior, chéri, na lingi tete ofanda kuna libanda kasi. Pe mituka ezali koleka mbangu pembeni na ye pe okotisie na ndaku. Azongi lisusu mbangu libanda. Osengeli kosembola ye. Soki olingaka ye, okosala yango. Osengeli.
You seen a man floating down a river towards the falls and a little boat that you know that boat was going to sink when it hit the falls. Would you say, John, maybe you ought to think a while, maybe you might not make it.
Soki omoni moto azali kotola na ebale na bwato moko ya moke kokende na ngambo ya bweta, wana oyebi ete bwato yango ekozinda tango ekokoma na bweta. Okoloba nde, yoane yo tango mosusu osengeli kokanisa mwa moke tango mosusu okolonga na yo te.
If I know he's not going to make it, I'm going to almost jerk him out of the boat if I can, because it's love that does that.
Soki na ebi eta kolonga te, na kubimisa ye na bwato ango atala makasi. Soki na okoka, po bolingonde esala kabongo.
And now, in these messages that I speak, I never try to bring in any doctrine or so forth. I do that in my own church, but out here amongst men and women who are different denominations and different ideas, I just try to take it in a mild form and explain.
Pesikawa, kati na matea oyu na teaka. Na mekaka atamu kete kokoti sa malakisi, toye loko mosusu. Na salaka yango na losambo na ngai moko. Kasi yawa, katikati na mibali na basi ba oyu bazali, na badenuasyon denge na ndenge, pe makanisi denge na ndenge, na meka abobele kolimbo la makambo na lolenge ya mwa kolimbisa.
But enough to where if you are born of the Spirit of God, I believe you'll understand what I mean. Among a Christian man, Methodist, Baptist, Presbyterian, one more.
Kasi eko kakokoma na isika oyo ete bobotama na mulimo ya Nzambe. Nandimi ete bokososo la eloko na linkoloba. kati na mibali ba Kristo, ba Methodiste, ba Baptiste pe ba Presbyterien pe nyonso mosusu.
Now tonight I want to turn to Genesis the 24th chapter and I want to read the beginning with the 12th verse of the 24th chapter of Genesis.
Sikawa na poko oyo na niko zwa Genesis mukapo ya 24 na niko tanga mo kobanda na mulongo ya 12 ya mukapo ya 24 ya Genesis.
And he said, O Lord God, my master Abraham, I pray thee, send me good speed this day, and shew kindness unto my master Abraham.
Pe alobaki, Yahweh Nzambe, kolo nanga Abraham na bondeli yo, sala ete yango esalema liboso nangai lelo yo pe monisela kolo nangai Abraham motema boboto.
Behold, I stand here by the well of water, and the daughters of the man of the city come out to draw water.
Tala na telemi awa pene na liziba ya mai, pe bana basi ya bato ya engumba bazali kobima po na kotoka mai.
And let it come to pass that the damsel to whom I shall say, let down the pitcher, I pray thee, that I may drink, and she shall say, drink. And I will give thy camel's drink also. Let the same be she that thou hast appointed for thy servant Isaac. And thereby shall I know that thou hast showed me kindness to unto my master.
Tika ete mose kaoyo na koloba na yete, kitisa mbeki na yo, pona mela, peoyo akoloba ete, mela pe na komelisa bakamela na yo, tika ete azala mwasi oyo poni pona mosali na yo Isaka. Bongo na kweba ete omoni si boboto epai na ngai, epai na nkolo na ngai.
And then in the book of Revelations, that's the first of the Bible, Genesis. Now in the last of the Bible, I want to read in the 21st chapter of Revelations and the 9th verse.
Nasima na buku ya emoni seli, wane zali o ya liboso na Biblia, Genesis, sikawa na oyo ya suka ya Biblia na lingi kotanga na mokapo ya 21 ya emoniseli pe molongo ya libwa.
We know what this scripture of Genesis here, you read the whole chapter if you wish to, it's God sending out Eliezer, or Abraham sending out Eliezer, pardon me, to select a bride for Isaac.
Toebi likambo likomi oyo ya Genesis lobeli awa, botanga mokapo yango mobimba soki bokusepela Nzambe nde azali kotinda Eliezer to Abraham atinda ke Eliezer bolimbisa ngai koponela Isaka mwasi na libala.
And the beautiful Rebecca came out and was perfect answer to the prayer that Eliezer the servant of Abraham had just prayed. Now in the 9th verse of the 21st chapter of Revelations,
pe Rebeka kitoko oyo abimaki pe ezalaki ano ebongi be ya libondeli oyo oyo Eliezer mosali ya Abraham autai kubondela. Sika na molongo ya libwa ya mokapo ya 21 ya emoniseli.
And there came unto me one of the seven angels which had the seven vials full of the seven last plagues and talked with me saying, come hither and I will shew thee the bride, the lamb's wife.
Pe moko na banje sambo oyo bazalaki na mbeki sambo oyo etondaki na malozi sambo ya suka ayaki pe asololaki na nga pe alobaki yaka awa pe nakolakisa yo mwasi na libala mwasi ya mwana mpate.
Now I want to take for a subject tonight for that, the choosing of a bride. And this is, if my brother that records here, well, this is the tape that you can go ahead and let out.
Sikawa na niko zwa moto ya liteya na mpokwa oyo pona yango, kopona mwasi na libala. Pe oyo ezali soki ndeko na ngai oyo azali kosala banda wa lingi, oye zali bando oyo bokoki kokende liboso pe kobimisa yango.
Now in this, it doesn't exactly mean that I'm speaking this to this congregation present, but these tapes go around the world. They're translated in practically all great deal of the languages, even into the heathen lands around the world.
Sikawa na likamboyo elingi penza kolobatete na zali koloba likamboyo na losambo oyo awa. Kasi babandu oyo ekendeke na mokili mobimba. Elimbo la maka penza o na nkota ebele penza. Eko makakino na bikolo ya bapakano na mokili mobimba.
We send them tapes free on a society of the church, and they're translated and all out through the jungles of Africa and the India and around the world.
To tinda kababandi yango ofele na nzela ya lisanga moko ya losambo pe balimbo la kayango pe babandi yango ekendeke kino na bazamba monene ya Afrika na end pe bisika nyonso na mokili.
Now choosing a bride, in many things of life we are given a choice. The way of life itself is a choice. We have a right to make our own way, choose our own way that we want to live.
Sikawa kopona mwasi na libala, na makambo mingi ya bomoi topesa makama koki ya kopona. Lulenge ya bomoi yango moko ezali kopona. Tozaina makoki ya kosala lulenge na biso moko, kopona lulenge na biso moko oyo tulingi kobika.
Education is a choice. We can choose whether we are going to be educated or whether we are not going to be educated. That's a choice that we have.
Koyeko la kelasi ezali kopona. Tokoki kopona soki tolingi koyeko la to soki tolingi koyeko la te. Wana ezali kopona moko oyo tozali na yango.
Right and wrong is a choice. Every man, every woman, boy and girl has to choose whether they are going to try to live right or not live right. It's a choice. Choice is a great thing.
Malamu na mabe ezali kopona. Mobali nyonso, mwasi nyonso, elenge mobali pe elenge mwasi, asengeli kopona soki bakolinga kobika malamu to kobika malamu te. Ezali kopona. Kopona ezali likambo moko monene.
Your eternal destination is a choice. And maybe tonight some of you will make that choice of where you will spend eternity before this service ends tonight.
Esukeli na yo ya seko ezali kopona. Petango mosusu na poko oyo ba mosusu kati na bino bakopona esika wana oyo bakolekisa seko na seko. Liboso lianga ni oyo esila na poko oyo.
There will be one time, and if you turn God down many times, there will be one time you'll turn him down the last time. There is a line between mercy and judgment.
Ekozana tango moko oyo soki oboya kinzambe mbala ebele, ekozana tango moko oyo okoboya ye mbala ya suka. Ndelo moko ezali katikati na mawa na kosambisama.
And it's a dangerous thing for a man or a woman, boy or girl, to step across that line. Or there's no return when you step across that dead line. So tonight, it might be the time that many will make their decision where they will spend that endless eternity.
Pezali kambo ya somo pona mobali to mwasi, elenge mobali to elenge mwasi, kokati sandelo yango. Po kozonga sima ezali te soki okati sindelo yango. Na bongo na pokwa oyo, ekoiko zala ngonga oyo mingi bakozwa mokano na bango. Esika nini bakolegisa seko na seko oyo ezangi suka.
There's another choice that we have in life. That's a life's companion. A young man or a young woman stepping out on life has been given a right to make a choice.
Tozali pe na kopona mosusu oyo tozalaka na yango na bomoi na biso. Ezali mozalani ya bomoi. Elenge mobali to elenge mwasi oyo abandi kobika bomoi.
The young man chooses, the young woman has a right to accept or reject it. But it's still a choice on both sides. Both man and woman, they have a right to choice.
Elenge mobali ya kopona, elenge mwasi azali na makoki ya kondima to koboya yango. Kasi ata bongo, ezali kaka kopona. Nangambo nyonso mibale. Mobali pe mwasi, bango nyonso mibale bazali na makoki ya kopona.
Also, you have a choice as a Christian. You have a choice of the church here in America so far that you can go to. That's your own American privilege to choose any church that you want to belong to. That's a choice.
Ozali pe na kopona moko lokola mo Kristo. Awa na Amerika te lelo, ozali na makoki ya kopona lingomba oyo lingi kosambela. Wana ezali litomba na yo ya Amerikain, kopona lingomba oyo olingi kozala moko na yango. Wana ezali kopona.
You don't have to go to any of them if you don't want to, but if you want to change from the Methodist to the Baptist or the Catholic to a Protestant or so forth, there's nobody can tell you or make you come to any certain church.
Okoki pe kokende na moko na yango te, soki olingi na yo te, kasi soki olingi kolongwa Methodiste pe kokoma Baptiste, to kolongwa Katoliko pe kokoma Protestant pe bongo na bongo, moto moko te akoki koloba na yo to kotinda yo kokota na lingomba moko boye.
That's our freedom. That's what our democracy is. Every man can choose for himself freedom of religion. And that's a great thing. God help us to keep it as long as we can.
Yango ezali bonsomi na biso. Yango nde demokrasia na biso. Moto nyonso akoki kopona pona ye moko. Bonsomi ya losambo. Pe ezali likambo ya motuya. Tika ete Nzambe asunga biso, tokoka kobatela yango tango molayi penza.
You have also a choice. Whether when you choose this church, you can choose whether you, in this church, whether you choose a church that will guide you to your eternal destination.
Ozali pe na kopona moko, soki tango poni lingomba oyo, okoki kopona soki yo na lingomba oyo, soki okopona lingomba oyo, ekokamba yo, esika ya seko na seko na yo.
You can choose a church that has a certain creed, that you might think that creed's just what you want. Or the other church has their creed. And then there is the Word of God you have choice of. You have to make your choice. There's an unwritten law among us of choosing.
Okoki kopona lingomba oyo ezali na endimeli moko boye, ete tango mosusu okanisi ete endimeli yango ezali oyo lingi. To lingomba mosusu ezali pe na endimeli na yango. Nasima, ezali pe na liloba na Nzambe oyo okoki kopona, osengeli kopona. Katikati na biso ezali na mobeko moko oyo komamite ya kopona.
I believe it was Elijah one time upon Mount Carmel after the showdown in a great hour of the crisis that we're just about to come to right now.
Na kanisi ezalaki Elia mokolo moko likolo na ngomba Carmel sima na botalisi momekano ya suka na tango ya matata penza oyo tolingi kokoma na yango sikawa.
Perhaps it may be to you or I tonight that we make this choice like the Mount Carmel experience. Frankly, I think it's going on worldwide now. But there will soon be a time where that you'll have to make a choice.
Tango mosusu ekoki kozala ngai toyo, na pokwa oyo ete toko kakopona. Lokola likambo esalemaki na ngomba Carmel. Na bosolo nyonso na kanisi ete ezali kosale masikawa na mokili mobimba. Kasi ekoza na tango moko kala mingi te oyo ekosengela na yo kopona.
And you men here of your denominational churches, just believe this, that the hour is right on you when you're going to make a choice. You're either going to go into the World Council or you're not going to be a denomination anymore. You're going to have to do that. And that choice is coming soon.
Pe bino mibali oyo bozaliawa, bato ya mangomba ya denomination na bino, bondi malikambo oyo ete tango eko ya, pona bino tango oyo boko sengela kopona. To boko kota na likita ya mokili, to boko zali susu denomination te. Eko sengela na bino kosala yango, pe kopona wana ezali koya kala mingi te.
And it's a dangerous thing to wait till that last hour, too, because you might take on something that you could never shake out of it. You know, there is a time when you can be warned, and if you step across that line of warning, then you're already marked on the other side. Brandon.
Peko zela kinongo nga suka ezali penza likama pe po okoki kokangama na eloko moko oyo okokalisusu kokabwana na yango ata mokete. Boyebi ezali na tango moko oyo bakoki kokebisa yo na sima soki okatisi ndelo wana ya likebisi. Na tango wana osili kotiama elembo na ngambo mosusu. Otiami elembo.
Remember, when the Jubilee year come and the priest wrote with his trumpet sounding that every slave could go free.
Bomi kanisela, tango mobu ya yubile, ezalaki kokoma, penga nganganzambe azalaki koyula kelelo na ye likolo na mpunda, ete mombo nyonso akoki kokoma somi.
But if they refused to accept their freedom, then he had to be taken to the temple to a post and an awl bored him through the ear, and then he served his master always. His put on his ear is a type of hearing. Faith cometh by hearing. He heard that trumpet, but he didn't want to listen to it.
Kasi soki baboyaki kondima bonsomi na bango na boye asengelaki komemama na tempelo, na likonzi moko pe bazalaki kotobola ye litoyi na motonga. Na bongo asengelaki kosalela nkolo na ye tango nyonso. Bazali kotia ye yango na litoyi lokola etaliseli ya koyoka. Kondima eutaka na koyoka. Ayokaki kelelo yango kasi aboyaki koyokela yango.
And many times, men and women hear God's truth and see it vindicated and proven truth, but yet they don't want to hear it.
Pe mbala mingi, mibali na basi bayoka kasolo ya nzambe. Pe, bamona ka yango kotato la mape kotali sa mapolele. Solo, kasi atabongo, baboya kakoyoka yango.
There's some other reason, there's some other choosing that they have, and to face up to truth and facts. Therefore, their ears can be closed to the gospel, they'll never hear it again. My advice to you, when God speaks to your heart, you act right then.
Bamilongi saka na lorenge moko to mosusu, baponaka eloko mosusu, oyo bazaina yango, esika ya kondima solo pe makambo polele. Yango wana matoi na bango ekoki kokangama na sango malamu. Bakoyoka yango lisusu ata mokete. Tolina nga po na bino ezaliete, soki nzamba lobi na motema na yo, sala yango mbala moko.
Elijah gave him a choice, which they should choose you this day whom you shall serve. If God be God, serve him, but if Baal be God, serve him.
Elia apesa ki bango makoki ya kopona oyo sengela ki na bango. Bopo na lelo oyo nani oyo boko salela. Soki nzambe azali nzambe, bo salela ye. Kasi, soki bala azali nzambe, bo salela ye.
Now, as we see that all of the natural things is a type of the spiritual things, as we went through in our lesson this morning, as the sun and his nature, that was my first Bible.
Sikawa, ndenge tozomona makambo nyonso ya mokili etalisaka makambo ya molimo. Ndenge toyekolaki na liteya na biso ya tongo oyo, lokola moyi na lolenge na yango. Yango nde ezalaki Biblia na ngai ya liboso.
Before I ever read a page in the Bible, I knew God. Because the Bible is written everywhere in nature, and it just corresponds with the Word of God.
Liboso na tanga lokasa moko na Biblia, na yebaki Nzambe. Pamba te Biblia ekomami bisika nyonso na lizalisami. Pe yango elongobani penza na liloba na Nzambe.
How the death, burial, resurrection of the nature and the sun rising, crossing, setting, dying, rising again. Just so many things that we could type God and nature that we have to bypass for this message.
Ndenge kufa kokundama lisekwa ya lizalisami pe ndenge moye bimaka, elekaka, elalaka, ekufaka, esekwaka. Ezaina makambo mingi penza oyo tokoki kotalisa na elilingi. Nzambe kati na lizalisami kasi tosengeli kotia yango pembeni pona litea oyo.
Now, if the spiritual or the natural is a type of the spiritual, then the choosing of a bride in the natural is a type of choosing a bride The bride in the spiritual.
Sikawa, soki makambo ya molimo to makambo ya mosuni ezali etaliseli ya makambo ya molimo, na bongo, kopona mwasi na libala na mosuni ezali etaliseli ya kopona mwasi na libala na molimo.
Now, it's a serious thing when we go to choose a wife. A man for the vow here is until death do we part. That's how we should keep it. And you take that vow before God, that only death will separate you.
Sikawa ezeli kambo penza ya eyongi, tango tolinga kupona mwasi, mubali, pambate, bandai yango awa ezali, kino liwa eko kabola biso, ndenge wanande tosengeli kobatela yango. Pe bola pakandai yango liboso na nzambe, ete bobele liwande eko kabola bino.
And I think we should, a man in his right mind that's planning a future, that he should choose that wife very careful. Be careful what you're doing.
Na kanisa te tosengeli, mobali oyo azaliko kanisa malamu, oyo azaliko bongisa bolamu ekoya ya bomo inaye, asengeli ko pona mwasi yango na bokebi nyonso penza. Bokeba penza na likambo bozaliko sala.
And the woman choosing a husband or accepting the choice of a husband should be real careful what she's doing. And especially in these days, a man should think and pray before he chooses a wife.
Pe mwasi oyo azaliko pona mobali, to azaliko ndima kopona ya mobali moko, asengeliko keba makasi penza na likambo azaliko sala. Peko leka mingi na mikoloyo. Mobali asengeli ko kanisa peko bonde la liboso pona mwasi.
I think today what's got so many divorce cases now that we lead the world in America in divorce cases. We lead the rest of the world. There's more divorces here than anywhere else. This nation.
Na kanisa telelo, tina penza oyo mabala mingi ezali ko kufa sikawa ete biso na Amerika. Tozaliko kamba mokili mobimba na makambo ya kuboma libala. Tozaliko kamba mokili mobimba, mabala ezaliko kufa mingi awa na ekolo oyo kole kabisika nyonso mosusu.
And supposed to be and thought of a Christian nation. What a reproach. Our divorce courts. I think the reason of it is because that man has got away from God. And women's got away from God.
Peto sengela kiko zala, peto mna na kalokola ekolo ya baklisto. Oyo, pamela monene, batribila na biso ya kubo malibala. Na kanisitina na yango, ezalipo mibali, batangwe mosika na nzambe. Basipe batangwe mosika na nzambe.
And we find that if a man prayed and a woman prayed over the matter, not just look at a pretty set of eyes or big strong shoulders, or such as that, or some other worldly affection, but would look first to God and say, God, is this your plan?
Tomoni ete, soki mobali abondelaki pe mwasi abondelaki pona likamango, kotala kaka miso ya kitoko, to mapeka yango ya mbingate, to eloko moko ya ndenge wana, to likamosusu ya posa ya mokili, kasi soki bateleli liboso nzambe, pe balobi, nzambe, oyo zali mwango na yo?
I think today there's so much cheating. Just like in school, when the kids come by of a morning, many of the kids in the neighborhood, friends of mine, will come by and say, Brother Branham, will you pray for us? We're having a test today. I worked all night and I don't seem that I can get it settled. Pray for me.
Na banze telelo nyamu nyamu ezali mingi kaka lokula na etelo. Tango bana balika kananda ko nangai na tongo moko boye bana mingi ya bazalani wana baninga nangai. Balika kape balubaka. Ndeko Branham, okoki ko bondela pona biso tozali na momekano ya kelasi lelo. Na tangi butu mobimba kasi na ndimitete na koki kozwa. Bondela pona ngai.
I think at any school kid, if you would If you, and the parents at the table of a morning, if you'd say, Mother, John's got a test today, let's pray for him now.
Na kanisiete, mwana nyonso ya kelasi, soki o lingi, soki, elongo na baboti na mesa na tongo bokokiko buloba, mama, Yohane azali na momekano ya kelasi lelo, tobonde la pona ye sikawa.
I think it would be the all that you could ever do in any other way, or looking over on somebody else's paper and cheating. I think if you just come out and pray over the matter.
Na kanisa ete ekoleka makambo nyonso oyo bokoki kosala na ndenge mosusu. Toko bwaka miso na lokasa ya moninga po na kotriche. Na kanisa soki bokoki bobele koya pe kobondela na tina na likambo ngo.
If we would study what we're doing when we're going to get married, when we choose our wife, our husband, if we'd study it over, a man should pray earnestly, for he could ruin his entire life. Remember, the vow isn't until death do we part. And he could ruin his life by making the wrong choice.
Pesoki tokoyeko la likambo yo, tozo sala na tango tolingi kobala, tango toponaka mwasi na biso, mobali na biso, soki toko hiko yeko la yango malamu, mobali asengeli kobonde la na etingi ya nyonso, po wako kiko bebi sabomo inaye mubimba. Bobo sanate ndaya ngwe zalaka, kino liwa eko kabola biso. Pe ako kiko bebi sabomo inaye soki aponi mabe.
But if he knows what he's making the wrong choice, and is marrying a woman that isn't fit to be his wife, and he does it anyhow, then it's his fault.
Kasi, soki aebiete azaliko pona malamute, pe azaliko bala mwasi oyo alongo banite, pona kozala mwasi na ye, pe atabongo asali yango, boye wana ezali mbeba na ye.
If the woman takes the husband and knows that he's not fit to be a husband to you, then that's your own fault. After you know what's right and wrong. So you shouldn't do it until you thoroughly pray through.
So kyo mwasi azui mobali mokope aebiete alongo banite pona kozala mobali na yo. Boye wana ezali mbeba na yo moko. Sima na yo koeba nini ezali malamu pe mabe. Boye osengeli kosala yango te kino obondela penza na etingia nyonso kino suka.
The same applies by choosing a church. Now, you must pray over the church that you are fellowshipping in. Remember, churches care spirit.
Ezali pe motindo moko pona kopona losambo. Sika osengeli kobondela pona losambo oyo ozali kosangana na yango. Bobo sanate ba losambo ezalaka na molimo.
I don't want to be critical, but I realize that I'm an old man. And I got to leave here one of these days, and I've got to answer at the day of the judgment for what I say tonight or any other time. And therefore, I've got to be dead earnest and truly convicted.
Sikawa analiko tonga motote, kasi na moniete na komi mokolo, pe moko na mikoloyo na sengeliko kende. Pena mokolo ya kosambi sama na sengeliko ya nola. Pona makambo oyo na zolo ba na pokwa oyo. To na tango mususu nyonso. Pe ango wana, esengeli na nga kosala makambo na yongi nyonso pe kondimi sama solo penza.
But you go into a church. And if you watch the behavior of that church, you just watch the pastor a while. And you'll usually find that the church acts like the pastor.
Kasi kende na losambo moko. Pesoki otali malamu bizaleli ya losambo yango. Talakaka malamu mokengeli mwa moke. Mbala mingi okomona ete losambo esalaka makambo lokola mokengeli yango.
Sometimes, I wonder if we just don't get one another's spirit in the stead of the Holy Spirit. You get to a place where a pastor is real radical and carrying on, you'll find out the congregation's the same way.
Mbala mosusu na mituna kasoki tozwa ka molimo moko na mosusu te. Na esika ya molimo mosantu. Soki oke esika oyo mokengeli azalaka na bompikiliki pe akoba kabongo, okomona ete losambo ezalaka motindo moko.
I went into church where I see the pastor stand, jerk their heads back and forth. You watch the congregation, they do the same thing. You take a pastor, just gollop down anything, usually the church will do the same thing.
Na kogi komemabino na losambo moko yo, na mona kamo kenge likotelema, koningisa moto liboso pesima, soki otali losambo malamu, basala kalikambo yango moko. Zwa mokenge lioyo andi makama kambo nyonso mbala mingi losambo yango pe ekosala likambo ndenge moko.
So if I was choosing a church, I'd choose a genuine, fundamental, full gospel Bible church. I was choosing one to put my family in. Choose.
Boye soki nazala ikopona losambo moko. Na inge kopona losambo moko ya moboko ya solo solo ya plein evangile oyo ya Biblia. Soki nazalaki kopona moko pona komema libota na ngai. Pona.
I looked the boys the other day, Brother Shakarin's son and his son-in-law taking me up here to pray for a young fellow singer, dandy boy.
Natalaki mokolo moko bana mibali yango. Mwana yandeko Shakaria nabo kilo na eba imakinga ya wa pona kubondela, pona elenge mobali moko, moyembi, elenge mobali kitoko.
Just come back, Fred Barker, that was his name. Just come back from a trip, and they called me that Fred was dying. And then, before I could get in the house, another message come, he may be dead right now.
Na uteko zonga, Fred Barker ndeko mbona ye. Na uteko zonga na mobembo, babenga kinga pete, Fred azaliko bundana liwa, na simali bosona kwa kokota na ndako yango, sango mosusu eyaki, tango mosusu asiliko kufa na ngonga oyo.
And he said he had a hemorrhage in the brain, and he was paralyzed, and he was dying, and his wife wanted me to pray for him.
Aloba kete, asalaki emoraji na bongo pe akomaki paralize pe azalaki kobundana liwa pe mwasi na ye alingaki na bondela pona ye mobali.
And I thought, oh, if I try to fly, he'd be dead before I get there. And maybe dead now. So I called quickly and got the little lady on the phone and we got the phone hooked up into Fred's ear.
Na milo belaki, oh, soki na meki kozwa mpepo, ako kufa liboso na koma kuna. Pe tango mosusu asili kukufa na ngonga oyo. Boye na benga ki no kino kipe na zwa ki elenge mwasi yango na telefone. Pe to salaki koloba na litoi ya Fred na nzela ya telefone.
He couldn't swallow, this giving artificial swallowing. And when we prayed for him, he said, motion, take it out of his throat. He could swallow. The doctors didn't believe it. They took it out and he couldn't swallow. He was setting up the other day.
Azalaki ko wakomelelo kote. Bakomaki ko leisa e na nzela ya sond. Pe tango tobundela kipona e, alubaki na nzela ya kosala bilembo, ete balongola yango na mungongo na ye. Ako kaki komelelo ko. Minganga bandimaki yango te, balongola ki yango, pe ako kaki komelelo ko. Mokolo mosusu wana, akomaki kufanda.
A church. Choosing a church. Phone call just come in a while ago, this morning, a member of my church, which is really a Baptist woman, out of Louisville. She died early this morning.
Lingomba, kopona Lingomba. Kala mingi teba ochi kobenga nga na telefono na tongo alilo. Mondimi moko na losambo na ngai, oyo azali penza Baptiste ya mwasi ya Louisville, akufa kilelo na tongo tongo.
And my church at home, a real group of consecrated men, civil themselves together and went down before the undertaker and bombed her.
Pelo sambo langa na ingumba, etonga moko ya bato oyo ba mibulisa, basangana kie longo, bango na bango pe, bakende kikuna, libosoba pakola malasi ebembe na ye.
Stood over and prayed until life come back in her, and she's already tonight. the elders of my church, while they've been taught to believe that all things are possible, come to God sincerely.
Batele makizinga zinga na ye, babonde la kikino bomo yezonga kikati na ye. Peaza ina bomo inapokuwa oyu. Bapaka yalo sambu na ngai. Batea makondi maete nyoso kokiko salema. Babele maki na nzambe na busembu.
So, you must make the right choice. Again, the kind of woman that a man would choose will reflect his ambitions and his character. If a man chooses the wrong woman, it reflects his character.
Boye osengeli kopona malamu. Lisusu lolenge ya mwasi oyo mobali akopona. Ekotalisa baposa pe ezaleli na ye. Soki mobali aponi mwasi ya mabe, etalisaka ezaleli na ye.
And what he ties himself to shows truly what's in him. A woman reflects what's in the man when he chooses her for wife. It shows what's down in him. No matter what he says outside, watch what he married.
Eloko yo amikangi na yango, ezali kotalisa penza eloko nini ezali kati na ye. Mwasi atalisaka eloko nini ezali kati na mobali na tango ye, mobali aponi ye lokola mwasi. Etalisaka eloko nini penza ezali kati na ye. Etalite eloko nini ye azolo bana libanda, botala oyo ye abali.
I go to a man's office and he says he's a Christian. Pin-ups all around on the walls. That old bloogly-woogly music going on. I don't care what he says, I don't believe his testimony. Because his spirit's feeding on them things of the world.
So kina kena biro ya motomoko, peya lobye te azalimo Kristo, na bililingi yandenge na ndenge na bitutu yango, miziki ya bugi-wugi wane zaliko beta, na zaina tina ya oyo ye azolo bate, na kondi mali tato lina yete, po molimo na yeza liko leyi sama na makambo wana ya mukini.
What say if he would marry a coarse girl? Or what if he'd marry a sex queen? Or just a pretty modern ricketta?
Bongo soki abali mwasi oyo abina kanaba. To soki abali mwasi ya apite. To riketa moko ya kitoko ya mikolo oyo.
It reflects. It shows what he has in his mind of what his future home's going to be. Because he's took her to raise his children by, and whatever she is, that's the way she'll raise those children. So it reflects what's in the man.
Ezaliko talisa polele. Ezaliko lakisa eloko nini azalina yango kati na makanisi na ye. Yaoyo libota na ye ekozala. Pamba te azwa kiye po na koboko lobana na ye. Pe oyo nyonso ye azali. Lolenge wanande akoboko lobana yango. Na boye yango ezali kotalisa eloko nini ezali kati na mobali yango.
A man that takes a woman like that shows just what he's thinking of the future. Could you imagine a Christian doing a thing like that? No, sir. I could not.
Mobali oyo azui mwasi ya ndenge wana. Azaliko tali sabobele oyo ye azaliko kanisa pona mibuwe koya sima. Boko kiko kanisa mo Kristo kosala kali kambo ya ndenge wana. Te misye, ngai na kokite.
A true Christian will not look for such beauty queens and coarse girls and sex queens. He'll look for Christian character.
Mo Kristo ya solo solo akoluka basi ya bonzenga ndenge wana te. Bawe babina kanaba, pe basi ya pite. Akoluka ezaleli ya mo Kristo.
Now you can't have all things. There might be one girl that's real pretty. And the other girl, maybe she's a her statue looks better than this one.
Sikawa okokiko zala na makambo nyoso te. Eko kikoza na mwana mwasi moko oyo azali kitoko penza. Pe mwana mwasi mosusu, tango mosusu azali na ye, lolenge na ye eko kikoza la malamu koleka oyo mosusu.
And you might have to sacrifice one for the other. But if she's not the statute of a lady, or of a woman, and she's, I don't care whether she's pretty or not, you better look at her character. Whether she's pretty or not pretty.
Pe osengeli tango mosusu kotika moko pona mosusu. Kasi, soka zena lolenge ya mwasi penzate, ya mwasi te, pe ye, azala kitoko tote etalinga ite. Eko zala malamu koleka otala ezaleli na ye. Azala kitoko to kitoko te.
Now, for it is becoming if a Christian would choose a wife, he ought to choose a genuine, born-again woman. Regardless of what she looks like, it's what she is, what makes her.
Sikawa pambate, esenga miete soki mo Kristo alingi kopona mwasi. Asengeli kopona mwasi ya solo-solo, oya botama mbala mibale, etalite lolenge oyo ye azali komonana. Ezalinde oyo ye azali, yangonde kosala ye.
And then again, that reflects his own godly character and reflects what's in his mind and what's going to be in the future for his family or be raised by such a woman. For the future plans for his home.
Nasima lisusu ezaliko talisa polele ezaleli ya bule na ye moko. Pe ezaliko talisa eloko nini ezalina kati ya makanisi na ye pe likamonini eko salema na mikolo eko yasima. Po libota na ye eko boko la maana mwasi ya ndenge wana, na tina na miango miko yasima, po nandako na ye.
If he marries one of these little modern ricketas, sex queens, what could he expect, what kind of a home could a man expect to have?
Soki abali mwa moko, na bariketa ya mikoloyo, basi ya pite, ako zela ako zwa eloko nini? Libota ya ndenge nini mobali ako kiko zela ako zala na yango?
If he marries a girl that ain't got enough moral about her to stay home and take care of a house and wants to work out in somebody's office, what kind of a housekeeper will she be? You'll have babysitters and everything else. It's true.
Soki abali mwana mwasi oyo azangi penza bo moto ya kotikala na ndako pe kotala makambo ya ndako. Kasi alinga kande kosala mosala libanda na biro ya moto moko, akozala mama mobateli ndako ya ndenge nini? Bokozwa nde bana ya kokengela bana pe nyonso wana. Ya solo.
Now, I'm not much of this modernistic taste of women working. When I seen these women with these uniforms on, riding around in this city on motorcycles as police, it's a disgrace to the any city that let a woman do that.
Sikawa, nasepela kapenza na lolenge ya makambo ya mikolo yote ya basi basalaka. Tango na monaka basi oyo balataka ba uniformu ko tambola na ngumba oyo na ba moto, lokola polisi, ezali soni pona ngumba nyonso oye kopesa nzela na mwasi kosala yango. Bomoni?
As many men that's without work, it shows the modern thinking of our city. It shows the degrading. We don't have to have them women out there like that. They ain't got no business out there like that.
Bomoni, natango oyo mibali mingi bazangi mosala, yango ezali kotali salolenge ya kukanisa ya mikolo oyo na engumba na biso. Yango ezo tali sabo baby sami. Tosenga miko zala na basi yango kuna libanda ndenge wana te. Bazai na likambo ya kosala kuna libanda te ndenge wana.
God gave a man a wife, he gave him the best thing he could give him outside of salvation. But when one goes to trying to take a man's place, then she's about the worst thing that he could get a hold of. Now that's right.
Tango nzamba pesa ki mobali mwasi, apesa kie eloko ya malamu koleka oyo akokaki kopesa ye. Libanda na lobiko. Kasi na tango mwasi abandi koluka kozwa esika ya mobali, na tango wana akomi eloko ya mabe koleka oyo mobali ya koki kozana yango. Wana ezali solo. Bomoni?
Now we can see the spiritual application. I know that's bad. You think it's bad, but it's the truth. We don't care how bad it is. We got to face up to the fact. That's what the Bible teaches.
Sasa ipi tokoki komona etamboleli na yango na molimo. Na naebi ete ezali mabe, bokanisi ete ezali mabe, kasi ezali solo. Etali biso te soki ezali mabe ndenge nini, tosengeli kotala likambo yango ndenge ezali. Yango ndo Biblia elakisaka. Bomoni?
Now, we here see plainly the spiritual plan of God's planning for his future home with his future bride comes into view now.
Sikawa, tomoni ya wapolele mwango ya molimo, mwango ya nzambe pona efandelo na ye ya mikolo mikoya. Elongona mwasi na ye ya libala ya mikolo mikoya. E mona ni polele sikawa.
If a man marries a sex queen, you see what he's looking for the future. If a man marries a woman that won't stay home, you see what he's looking for in the future.
So ki mobali abali mwasi ya pite, bomoni eloko nini ye azali koluka pona mikolo mikoya. Soki mobali abali mwasi oyo alingaka kofanda na ndako te, bomoni eloko nini azali koluka pona mikolo mikoya.
And one time this sounds awful, and I just feel to say it, and I usually if I feel to say the thing, I ought to say it, and it's usually God's way.
Mokolo moko ngai, likambo oyo ekoyoka na somo, na yoki posa ya kolobela yango pe na mbala mingi soki na yoki posa ya koloba likambo, esengeli na loba likambo ango. Pe mbala mingi ezalaka lolenge ya nzambe.
I used to go with a rancher that I worked with to buy cattle. And I noticed the old fellow always looking right in the face of a heifer before he went to bid.
Na nazalaka na momesano ya kukende elongo na moboko li bibwele moko, nazalaka kusala elongo na ye pona kusomba bangombe. Pe namona kiete mobange ya moto yango, azalaki tango nyo sokotala elenge ya ngombe mwasi, na miso liboso andi ma kukakola yango.
Then he turned her head and looked back and forth. I followed him along, watched him, and he looked her up and down. If you looked all right, the statue, then he turned and looked her in the face, and sometimes he'd shake his head and walk away.
Nasima azalaki kobalola moto na yango pe, kotala tala yango, ngai nazalaki kolanda ye, kotala ye malamu, azalaki kotala tala yango na likolo pe na se, soki ezalaki malamu, lolenge na yango, nasima azalaki kobaluka pe, kotala yango na miso, pe mbala mosusu azalaki koningisa moto,
I said, Jeff, I want to ask you something. He said, say on, Bill. And I said, why you always look that cow in the face? I said, she looks all right, a good heavy cow.
Nalobaki, Jeff, naliko tu na yo likambo moko. Nalobaki, loba, Bill. Nalobaki, pona nini ozo tala tango nyo songombe angona miso? Nalobaki, ezo mona na ngombe kitoko. Malamu pe monene.
He said, I want to tell you, boy, you got a lot to learn. And I realized it after he told me. He said, I don't care how she's made up. She might be beef plumb to the hoof. But if she's got that wild stare in her face, don't you never buy her.
Alobaki, tika na ebisa yo boye mwana mobali, ozali na makambo mingi ya koyekola. Pena, na sosolaki ango tango ebisa kingaye. Alobaki, etali ngai tendenge nini ya azali. ata ezali na misunikino na litindi, kasi soki ezali na miso wana ya kanza, komeka kosomba yango ata mokete.
I said, why so, Jeff? Well, said the first thing is, said she'll never stay put. And he said the next thing is she'll never be a mammy to her calf. And said they put her in a pen now, the reason she's fat, you turn her loose that wild stare, she'd run herself to death.
Nalobaki, pona nini bongo, Jeff? Alobaki. Eloko ya liboso, alobaki. Ako banda kofande sika mokote. Alobaki. Yami bale, ako tika laka kozala mama pona bana na yete. Alobaki, sikawa, bachaki ye kati na lupango, yango wana komi monene. Soki, okangoli ye, na kotala ya kanza wana, ako potambangu kino liwa.
I said, you know, I kind of learned something. I believe that applies to women too.
Narubaki, oebi, na mwoni lokola na yekoli likambomoko, na ndimiete zalipe bongo pona basi. Ya solo.
That wild, scary Ricketta look. Better stay away from her, boy. All that there blue stuff over top of her eyes. I wouldn't want that. I don't think that's becoming to a Christian.
Kutala wana ya kanza ya somo ya Ricketta e kozala malamu kozala mosika na ye mwana. Nabi pakola pakola nyonso ya langi ya bleu oyo ya miteli na miso na ye. Pena linga kite na kolinga yango te na ndimite te yango ebongi na mokristo.
I don't care how much the television and paper says it's pretty. It's the most horrible looking hideous sight that I've ever seen in my life.
Etalinga ite boni ba television pe ba journal e lobby ete ezali kitoko. Ezali eloko ya somo pe mabekole kanyo soyo na mona na bomo inangai.
When I first seen that here at Clifton's cafeteria one morning at a breakfast, I seen some of them young ladies come up, Brother Argenbright, and just come in, and I.
Tango na mona ki angombala ya liboso awa na cafeteria Clifton, na tongo moko, na tango ya bilei ya tongo, na mona ki bilenge basi yango koya, ndeko akambrana autaki okoma ngai pe.
And he had went downstairs, and I looked, and that girl come in, and I thought, well, I don't know. I never seen it before. It was some kind of, oh, looked like she was cankered. You know, just kind of a funny looking.
Auteko kitana se na mona ki elenge mwasimo kokota milobela ki na yebite na mona yango na ino libosote ezalaki ndenge mosusu ezalaki lokola azalaki yakopola boyebi azalaki penza somo na kotala.
I'm not saying that to be funny. I'm saying that, you know, I've seen leprosy. I'm a missionary. I've seen all kinds of freaks, you know, of how diseases.
Nazali ko bayango te pona kosekisa. Nazali ko bayango boyebi na sila komona maladi ya maba. Nazali ntoma. Na sila komona lolenge nyonso ya somo boyebi ya ndenge bokono ezalaka.
And I was going to walk up to the young lady and tell her, I'm a minister, I pray for the sick, what would you like for me to pray for you? And I've never seen anything like that. And then here come two or three more, and I kind of stepped back then and waited.
Pena lingai ko kende pa ya elenge mwasi yango pe ko ebisae, na zali motei, na bonde la kapo na babeli. Oko lingai te na bonde la pona yo? Na mona na ine loko ya ndenge wanate, na sima mibali to misato, mosusu bakota ki, na bongo, na zonga ki mwa mokesi mape na zelaki.
Brother Argenbright, come up. I said, Brother Argenbright, he may be here. I said, what's the matter with that woman? See? And he said, that's Pete. I said, well, my. And I thought they ought to have her in a pest house somewhere, you know, keep it from breaking out all over other women.
Ndeko Agambai ayaki bongo nalobaki ndeko Agambai akoki kozalawa nalobaki likambo nini ekomeli mwasi wana bomoni alobaki wana ezali kupakola pakola nalobaki oh lala bomoni na milobela kete basengela ki komema ye sika moko nandako ya bato ya bokono ya maba. Bwebi, pona ko pekisa ete eloko yango ekomela basi mosusu nyonso.
But you know, you have to plan, look, pray when you're choosing. For we see by this the word of promise, she, the bride that a man would choose, is going to reflect his character. It reflects what's in him.
Kasi boyebi, osengeli kolengela makambo, kotala, kobondela, tango ozali kopona. Po, tomoni, nalikambo oyo, liloba ya elaka, ye mwasi na libala oyo mobali ya kopona, akotali sapolele ezaleli ya ye mobali. Akotali sapolele eloko nini ezali kati na ye.
Now, could you imagine a man filled with the Holy Ghost take something like that to be a wife? I just don't see it, brother. Maybe I'm just an old crank, but, you know, I just can't understand that, see. Notice, for it's going to reflect what's in him. She's going to help him make his future home.
Sika waboko kiko kanisa mobali oya tondi sami na mulimo osantu, kozwe loko ya ndenge wana lokola mwasi na ye, na zomo na yango tendeko. Sika tango mosusu ngai na zaina ngai penza mobange, kasi boebi na koki penza kososo le yango te, bumoni, botala, po ekotali sapolele eloko nini ezali kati na ye. Ye mwasi nda kosunga ye, pona kotonga libota na ye, na mikolo mikoya.
Now, then when we change back now for a moment to the spiritual side, and when you see a church that's in the world, acts like the world, anticipating in the world, partaking of the world.
Sikawa, naboe, soki tozongi, sikawa mwa moke na ngambo ya mulimo. Tango omoni lingomba moko oyo ezali na mokili, kosala makambo lokola mokili, kosepela na mokili, kosangana na mokili.
Counting God's commandments as if he never had wrote them.
Amen.
Then you can just imagine Christ ain't going to take a bride like that.
Amen.
Could you imagine him taking the modern church today for a bride? Not my Lord, I could hardly see that. No.
Kozwa mibeko ya nzambe lokola yende akoma yangote. Na bongo bokokiko soso la ete Kristo akozwa mwasi na libala ya ndenge wana te. Bokokiko kanisa kozwa lelo lingomba ya mikolo yo lokola mwasi na libala. Kolona ngaite. Na komona yango na mwampasi te.
Remember, now a man and his wife are one. Would you join yourself to a person like that? If you would, it would certainly kind of disappoint my faith in you.
Sikawa bobo sanate mobali na mwasi na ye bazali moko. Okosangana longo na moto ya ndenge wana. Soki osali yango ekolembisa penza kondima na ngai pona yo.
And then how about God joining himself to something like that? A regular denominational prostitute. You think he would do it? Having a form of godliness but denying the power thereof. He would never do it.
Na bongo soki nzambe ye moko asangani na eloko ya ndenge wana, mwasi ya ndumba penza ya denomination, bokanisi ete akosala yango. Bazali na lolenge akosambela nde bazali kowanga na nguya na yango. Akosala yango ata mokete.
She must have his character in her. The real, true, born-again church must have the character that was in Christ because the husband and wife are one.
Mwasi asengeli kozala na ezalili na ye kati na ye. Lingomba ya solo, oyo ebotami penza mbala ya mibale esengeli kozala na ezaleli oyo ezali kati na Kristo po mobali na mwasi bazali moko.
And if Jesus did only that which pleased God, kept his word and manifested his word, his bride will have to be of the same kind of character.
Soki Yesu asala kibobele makambo oyo esepelisa kinzambe kobatela liloba na ye pe kotalisa liloba na ye polele. Mwasi na ye alibala akosengela kozala na lolenge moko ya ezaleli yango.
She could not by no means be a denomination. Because then, no matter how much you want to say no, she's controlled by a board somewhere that tells her what to do and what she can't do. And many times, a million miles off of the true word.
Akoki ata mokete kozala denomination. Pamba te, nabongo ate olingi koloba ate, ndenge nini, ye akonzami na likita moko esika moko boye, oyo eyebisaka ye nini kosala, pe nini akoki kosala te. Pe mbala mingi ezalaka na ba milion na kilometre mosika na liloba ya solo.
It's too bad that we ever got away from the real leader that God left us to lead the church. He never sent state presbyters. He never sent bishops, cardinals, priests, popes. He sent the Holy Ghost for the church to lead the church.
Ezali penza mawandenge tokenda penza mosika na mokambi ya solo. Oyo nzamba tikela biso pona kokamba lingomba. Atinda bakengeli bakonzi ya etuka ata mokete. Atinda ata mokete ba episkopo, ba kardinal, ba sango, ba papa. Atinda nde mwilimo mosantu pona lingomba, pona kukamba lingomba.
When he, the Holy Ghost, has come, he will lead you into all truth. Reveal these things to you that I have told you, bring them to your remembrance, and will show you things that is to come.
Tango ye mwilimo mosantu akoya, ye akukamba bino na solo nyonso. Akomoni selabino makambo oyo na ebisa kibino. Ako zongi selabino yango na makanisi, pe akola kisabino makambo masengeli koya.
The Holy Spirit was to do that. Now the modern church hates that. They don't like it. So how could she be the bride of Christ? The people of today's choosing a modern denomination, what it does, it only reflects their poor understanding of the word.
Molimo mosantu asengela kiko sala yango. Sikawa lingomba ya mikolo oyo e inaka yango. Balinga kayango te. Bongo ndenge nini ako kiko zala mwasi na libala ya Kristo. Bato ya lelo bazaliko pona denomination ya mikolo oyo. Makambo yango esalaka etali sakabobele lisoso limabe na bango ya liloba.
I don't mean to hurt. But I mean to let it go deep enough till you look at it.
Nazali na posa ya kosala bino pasite. Kasi na lingi kotika yango, kokota na bozindo penza kino boko ka komona yango.
I've married many couples, but it always reminds me of Christ and his bride. One of the weddings that I performed here some time ago, it was quite an outstanding thing in my life. It's been several years ago. Not just a young minister.
Na balisa balonga ni mingi. Kasi ekanisela kangai tango nyonso Kristo na mwasi na ye ya libala. Moko na mabala na sila kobalisa awa kala mingi te ezala kili kambo moko ya kokamwisa na bomo inangai. Lesili koleka mibu mingi tango na zalaki na eno ilenge motei.
My brother was working on the PWA, I don't know where anybody ever remembers that yet or not, anybody as old as me. And that was a project that the government had. And my brother worked up about 30 miles. They were digging out some lakes, a project for the conservation.
Ndeko nanga ya mobali azalai kosala na misala ya kutunga ya leta. Na ebite soki motomoko azali lisusu kweba yango lisusu. Tote. Mutomoko ya pakaloko langai. Ezalaki mwango moko bukula kazalaki na yango. Pende konanga azalaki kosala kuna pende na kilometre tukumine na mwambe. Bazalaki kotimo la balaki. Ezalaki mwango ya kubate la bozalisi.
And there's a boy worked up there with him from Indianapolis about about 100 miles above Jeffersonville, where I live or live.
Pezalaki na mwana mobali moko kuna oyo azalaki kosala elongo na ye autaki na ndela police pene na kilometre o kama moko na tuku motoba likolo na ngambo ya Jeffersonville esika na nafandaka to nazalaki kofanda.
And there was he said to my brother one day, he said, "Doc," he said, I'm going to get married if I just had enough money to pay the preacher. He said, I got enough money to get my license, but said I haven't got enough money to pay the preacher.
Pe zalaki na mokolomoko alobaki na ndeko na ngai alobaki dog alobaki na lingi kobala soki na koki kozwa mbongo ya kokoka pona kufuta motei alobaki nazali na mbongo ya kokoka kufuta mukanda ya leta kasi alobaki nazali na mbongo ya kokoka te pona kufuta motei.
Doc said, "Well, my brother's a preacher, and he may marry you." He said he never charges people for things like that. He said, "When you asked him if he'll marry me."
Doc alobaki. Ndeko nanga ya azali motei pe ye akoki kobali sayo. Alobaki afuti saka bato mbongo ata mukete pona makambo ya ndenge wana. Alobaki okoki kotuna ye soki akoki kobali sangai.
Well, that night, my brother asked me, I said, if he's never been married before, either one of them, and everything's all right. He said, well, I asked him, and I said, if it is, tell him, come on down.
Napo kwa wana ndeko nanga, tunakinga, nalobaki, soki atikala kubala na noteli boso, moko to mosusu na bango mibale. Pe bango, makambo nyonso ezali malamu. Alobaki, iyo, nakotuna ye. Pe nalobaki.
So when Saturday came along and the boy came down, it's been a great thing for me to always look back upon this.
Na bongo tango mokolo ya poso ekomaki elenge mobali yango ayaki ezalaka tango nyonso likambo monene po na ngai tango na kanisaka likambo yango.
I'd a rainy afternoon in an old Chevrolet car with the headlights wired on with a baling wire. I drove up out front just a while after I'd lost my wife and I was batching two little rooms and Doc was up there with me waiting for them.
Ngai ezalaki sima ya nzanga mbule za ekobeta Chevrolet moko ya kala minda ya liboso bakanga yango na singa bibende eyaki kotelema liboso na ndako. Elekaki kaka mwatango moke sima ya liwa ya mwasi na ngai. Nazalaki kobika lokola monzemba na mwanda kwa biteni mibale. Pe Doc azalaki wana elongo na ngai kozela bango pe.
And a boy got out of the car and it certainly didn't look like a groom to me or would to anybody, I guess. Yeah, I could buy a pretty good pair of shoes for $1.50. And he had on a pair that was run over and his trousers was real baggy and he had on one of these old moleskin jackets.
Pelenge mobali moko abimaki na motuka pe azalaki penza lokola mobali ya libala te pona ngai to pona moto nyonso na banzi iyo nakokaki kosomba sapato ya mwa malamu na dolar moko na ndambo ya alataki sapato moko esila kobeba pe pantalon na ye ezalaki penza ya mulala.
Get some of you older people would remember it looked like it run through a wash machine without being wrenched and it was streaking tied up like this and the corner up.
Pelataki moko na bakazaka oyo ya kala ya velours ya coton. Na ebite soki bato bakoli kati na bino awa bakukiko yeba yango lisusu. Ezalaki lokola elekisamaki na masini ya kosukola bilamba kasi batelisaki yango te. Ezalaki na ba nzela nzela ekangama boye songe telema.
And a little lady got out on the side with a little, some little checkered look dress. I don't know. I made a mistake on calling that kind of goods one time. Gingham, I believe it's called. And it was, I said it wrong again.
Pe elenge mwasi moko abimaki na ngambo mosusu alataki mwa robe moko ya kare kare. Na ebite, mokolo moko na salaki libunga ya koloba kombo ya bilamba ya ndenge wana. vichi na banzi ebenga makabongo. Na boye ezalaki na lobi yango lisusu mabe. Na sala kalikambo yango tango nyonso.
And I said she got out of the car and they come up the steps and when they walked in the poor little thing I guess she just about all she had on was a skirt and she didn't have no shoes hardly on. She'd hitchhiked from Indianapolis down. Had a little hair hanging down back and along, kind of a plaits down her back. Looked very young.
Pe na lobaki, abimaki na motuka pe ba mataki na bibuteli pe. Pe tango bakotaki, mwa na mwasi ya batongo ye, na banze te ye, alataki eloko mususu te bo bele jip. Azalaki ata na sapato penza te. Asenga kinzela na motuka pe bamemaki ye ofele longwa na Indianapolis. Azalaki na mwa suki ekita na sima. Akangisaki suki ya milai pe ekita na mokongo na ye. Azalaki komona na elenge penza.
I said to her, are you old enough to get married? She said, yes, sir. And she said, I have my written permission from my father and mother. She said, I had to show it to the court here to get my license. I said, all right.
Alubaki na e, ozaena mibue koki po na kobala, alubaki iyo misye. Pe alubaki, na azalina ndingisa ya koko mama kuhuta na tata na mama nangai. Alubaki, na sengela kiko la kisa yango awa na tribunal po na kozua certifika nangai. Nalubaki, malamu.
I said, I'd like to talk to you a little bit before we perform this wedding. They sat down. The boy kept looking around the room. He needed a haircut real bad. He kept looking around the room. He wasn't listening to me. I said, son, I want you to listen to what I'm saying. He said, yes, sir.
Nalubaki, na kosepela kosolola na bino mwa moke liboso ya kosala milulu ya libala oyo. Bafandaki, elenge mobali yango azalaki kotala tala na ndako mobimba, azalaki penza na bosenga kokata masuki. Akobaki kotala tala na ndako mobimba, azalaki koyoka ngai te. Nalobaki, mwana, nalingi ete oyoka makambo nazali koloba. Alobaki, iyo, monsieur.
And I said, do you love this girl? He said, yes, sir, I do. I said, you love him? Yes, sir, I do. I said, now, have you got a place to take her after you marry? He said, yes, sir. I said, all right.
Pe nalubaki, olingi elenge mwana mwasi oyo. Alubaki, iyo mise, nalingi ye. Nalubaki, bongo yo, olingi ye. Iyo mise, nalingi ye. Nalubaki, sikawa, ozaline sika ya komema ye simana bino kobalana. Alubaki, iyo mise. Nalubaki, malamu.
Now I said, I want to ask you something. I understand you're working up here on this BWA. And he said, yes, sir. That's about $12 a week. And I said, you think you can make a living for her? He said, I'll do all I can do. And I said, well, that's all right.
Sikawa, nalubaki. Nalingi kotuna yo likamomoko. Soki na sosori malamu, osalaka awa na misala ya kotonga ya leta, alubaki. Iyo, misye. Ezalaki pene na dolar zomi na mibale na poso moko. Nalubaki. Okanisi ete okokiko kokisa ba bosenga na e. Alubaki. Na kosala nyonso na kukiko sala. Nalubaki. Ezali malamu.
And I said, now, what if he gets out of it? What if he loses this job, sister? What are you going to do? Go to run back up home to mama and papa? She said, no, sir. I'm going to stay with him.
Pena lubaki, sikawa, bongo soki alongola mina, bongo soki balongolie na musala hoyo. Ndeko mwasi. Oko sala nini? Oko zonga mbangu nanda kwepa ya mama na papa? Alubaki, temise. Na kutika la ilongona hii.
And I said, what, sir, if you have 3 or 4 children, nothing to feed them, you haven't got any work, what are you going to do, send her away? I said, no, sir, I'll struggle right on. We'll make it some way.
Pena lubaki, bongo yo, misye. Soki boboti ba na misa totomine eloko mokote ya kole isabango, peo zaina mosalate, oko sala nini, oko bengana ye? Alubaki, te, misye, na okoba kubunda. Toko luka luka na ndenge nyoso.
I felt a little. When I seen that he really loved her and they loved one another. I married him. And then I wondered where he'd take her. A few days I asked my brother Doc where he is. He said, go down to New Albany, a little city below us.
Na mi mwona ki moke, na mwona ki ete alinga ki penza mwasi ango, pe balingana ki, na balisa ki bango. Na sima na mituna ki esika nini, amema ki ye, sima na mwa mikolo, na tuna ki ndeko nangai, dok esika yango, alobaki, kitana New Albany, engumba moko ya moke na sena biso.
And down on the river where I had some tin laying up where I went every day when I was a lineman, so when the rest of the fellows, they all sat around, told jokes and things, I'd get the truck and run down on the river and pray during that minute, and read my Bible under a big piece of tin where an old ironworks used to be.
Kuna na ebale esika nazalaki na mwanda ko ya linzanze esika, nazalaki ko kende mikolonyoso tango nazalaki na mosala ya kotia pe kubongisa makonzi ya singa ya lotiliki. Boe, tango baninga mosusu ya mosala bango nyoso bazalaki kofanda nzinga zinga kobeta masolo ya masekipe nyoso wana. Ngai nazalaki komata na motu kape kokende mbangu na ebale pona kobondela na tango yango na kati kuna pe kotanga bibia na ngana se ya eteni moko monene ya linzanza. Esika kompani ya kosala bibende ezalaka.
There's a bunch of old boxcars sitting down there, and this fellow had went down there and got one of them boxcars and sawed him a door in it, and had taken a newspaper and tacky buttons.
Ezalaka na ebele ya bawagon ya kalakuna. Elenge mobali oyo akendeki kuna, azwaki wagon moko kuna pe, amisalelaki ekuke. Azwaki kasa ya journal na ba bouton pinez.
How many knows what a tacky button is? There's no Kentuckians here then. It's take a piece of cardboard, put a thumbtack in it, a little spring, and then push it in that's a tacky button.
Bato boni bayebi bouton pinez. Boye, motomoko te ya Kentucky azali awa. Ezali, soki ozwi eteni ya karton, otubi yango bouton pinez, mwa sete moko, nasima fina yango katina, yangonde bouton pinez.
So they had put it all over, and he went up there to the ironworks and got him some stuff, and made a step to come up and got some old boxes and had him a table. And I thought one day I'll go down and see how they're getting along.
Na bongo bachaki yango bisika nyonso pe akende kuna na kompani ya bibende pe amizwelaki mwa biloko pe asalaki ebuteli pona komata. Azwaki mwa basanduku ya kala pe asalaki mesa. Mokolomoko na milobelaki na okende kuna kotala ndenge nini bazali kokoba elongo.
About 6 months before that, I married E.V. Knight's daughter, the E.T. Slider's son. E.V. Knight, one of the richest men there is on the Ohio River. And he runs the great factories through there, making these prefab houses and so forth. And Slider, E.T. Slider, is a sand and gravel company, millionaire's children.
Pene na sanza motoba liboso na yango, na balisa ki mwana mwasi ya E.V. Knight, na mwana mobali ya E.T. Slider. E.V. Knight, moko na bato ya mosolo mingi koleka na ebale ya Oyo. Peo, azali mokonzi na ba kompani minene kuna. Oyo etongaka banda kwe sila kosalema. Pe bongo na bongo. Pe Slider, E.T. Slider ye, ezali kompani ya zelo na mabanga ya mike-mike, bana ya ba millionaire.
And I had married him, and I went back in a place to practice it for about 2 weeks, and going back in a booth and kneeling on a pillow, and all the pomp and everything I ever went through, nearly had to go through to marry that couple.
Pe, nabalisa kibango, na keneki ne sika moko, toyeko la kindenge toko sala pene na poso mi bale mubimba. Kokota na mwanda komoko ya moke penza pe, kofuka ma likolo na kuse, milulu ya ndenge nyonso pe makambo nyonso penza esengela ki na tosa, na sengela ki kotosa yango po na kubalisa ba bala niwana.
And when they come out while they were, this other little couple just stood there in a little old room where we had a little couch and a folded bed, but they both was married by the same ceremony.
Pe tango babimaki, bazalaki, mwa babala ni mususu mi bale oyo bazalaki bobele kuna, na mwa chambre moko yakala, esika tozalaki na mwa kanape, nambeto oyo egumba maka, kasi mabala nyonso mibale esalemaki na milulu ya motindo moko.
And then one day I thought I'd go down and visit this rich couple. They didn't have to work. Their fathers were millionaires. They built them a nice home.
Na bongo mokolo moko na kanisa ki kokende kotala balonga nyoyo ya bazwi. Bazalaki na tina ya kosala mosalate, batata na bango bazalaki ba millionaire. Batongelaki bango ndako ya kitoko.
Frankly, this E.V. Knight up on the hill, his doorknobs are 14 carat on his big palace. So you can imagine what kind of home they live in. They didn't have to work. They had a nice Cadillac give to them every year and just only children, and they had just everything they wanted.
Na bosolo nyonso moto oyo E.V. Knight, kuna likolo ya ngomba, bisimbeli bikuke ya ndako na ye ya monene esalema na bakara zomi na mine. Boye, bokoki kokanisa lolenge nini ya ndako oyo bazalaki kufanda na yango. Bazalaki na tina ya kosala mosalate. Bazalaki kopesa bango motuka ya kajiraki ya kitoko mibu nyonso. Bazalaki bana ya likinda. Pe bazalaki na biloko nyonso balingaki.
When I walked up one day, now how I got acquainted with them, one of their friends was a good friend of mine. We all kind of chummed together. And that's how I got acquainted when they wanted me to marry him.
Mokolo moko tango na belemaki. Sikawa ndenge na ebanaki na bango. Moko na baninga na bango. Azalaki moninga na nga moko ya malamu. Biso nyonso tokomaki lokola baninga. Pe na ebanaki na bango ndenge wana. Tango balingaki ete ngai na balisa bango.
So I went up to visit him. And I got outside him. Ford outside, walked up the steps, and I got up a little bit too close, and I heard them, and they were really fussing.
Na bongo na kendeki kotala bango, na bimaki na Ford na ngai ya kala, libanda, pe na mataki na pusanaki mwa mingi penza, pe na yokaki bango, bazalaki penza koswana.
They were jealous of one another. They'd been to a dance. She was a very pretty girl. And she was kind of one of these beauty queens. She took many prizes around there and won some cars and things for being beauty queen.
Bazalaki kosala na zuwa. Bautaki nesika moko ya mabina. Azalaki elenge mwasi moko ya kitoko penza. Azalaki mwa moke lokola moko na bala basi yoyo ya misi ya bonzenga. Alonga ki bambano mingi kuna pe azwa ki mituka na biloko mususu. Po abima ki misi ya basi kitoko.
And I looked at him and one was sitting in one corner and one the other. Fussing about some boy she danced with or some girl something.
Nazai kotala bango moko afanda ki na litumu moko pe mususu na ngambo mususu. Pe bazalai koswana pona elenge mobali mu. Oyo abina ki na ye to elenge mwasi moko.
When I come up, they jumped up real quick and grabbed one another across the floor and their hands across the floor, come walk over towards your door, said, "Well, hello there, Brother Branham. How are you getting along?" I said, "All right, how are you all getting along?"
Tango na pele maki, batele maki mbala moko pe, basimba na kino kino kina maboko, na ngambo kuna, pe bapusa na kipe na nekuke, balubaki, mbote ndeko bwanamu, ozali malamu, nalubaki, malamu, bongo bino, bozali malamu.
And, he said, we're very happy. Aren't we, honey? And she said, yes, dear. Now, see, you're putting on something that isn't real.
Pe, mobali alobaki, nana, tozali na esengo mingi, boyete, sheri. Pe, mwasi alobaki, iyo, sheri. Bomoni, sikawa, bomoni, bozali komilati sa eloko, yezali solote.
Now, you can't get warm by a painted fire. Like some of these churches trying to paint Pentecost of something that happened 1,000 years ago or 2,000 years ago. You can't get warm by a painted fire. A Pentecost is just as real today as it was then. The fire's still falling. It ain't a painted fire, it's a real fire.
Sika, bayetu la kamoto na moto ya kweyemate. Lokola mangomba mosusu oyo ezoluka kweyema Pentecost. Na likambo oyo esalema eleki mibun koto mibale. Bayeto la kamoto na moto ya kweyemate. Pentecote ezali penza likambo ya solo lelo ko lezalaka eleko wana. Bumoni, oyo, moto ezali kokoba kokita. Ezali moto ya kweyemate. Ezali moto ya solo.
So, They were. See, I wouldn't want to live like that. Well, I thought, you know, just down over the cliff there and over on the river, and there's where this other couple wound up. I thought one Saturday afternoon I'd slip down there and see how they is getting along.
Boye bango bazalaki wana bomoni na kolinga kobika bongo te. Oh, na milobelaki oyebi kuna na se na ngambo ya lobwaku na ngambo ya ebale. Kuna nde esika babala ni mosusu oyo bazali kofanda. Na milobelaki mokolo moko na poso simananzanga na kokende kuna pona kotala ndenge bazalaki kokoba elongo.
So on. Dirty on the face and dirty overalls on, my tools on. I thought I'd slip up on them. And I slipped along like I was watching for insulators being cracked by the lightning or something. As I walked along side of the telephone wire, the electric cables along the river.
Nabongo, na elonginanga bosoto, nalataki salopeti ya bosoto, na biselelo nangai, na milobelaki, na kobimela bango na ndenge ya kubombana. Na bele maki na ndenge ya komibomba, na salaki, lokola na zalaki, kotala talaba izolater, oyo ibimisaki na mikalikali to eloko ya ndenge wana, wana na zalaki kotambola kolanda singa telephone, ba singa ya lotiliki pembeni ya na ebali.
And the old Chevrolet was standing out front, about a year later, after I'd married them, and there was the door was open. And I could hear them talking, so this sounds like a hypocrite. But I walked up close enough that I could listen, see what they're saying.
Petala Chevrolet wana ya kala ezalaki liboso ya ndako na bango. Esilaki koleka pene na mobu moko simalangai kobalisa bango. Pe ezalaki nana ekuke ezalaki polele pe na kokaki koyoka bango kosolola. Boye likambo oyo ekoyoka na lokola moto ya bilongi bale kasi na bele maki pene penza pona koyoka komona likambo nini bazalaki koloba.
Stay there. And I just want to know for myself. I like to find out. Be sure I know what I'm talking about. That's what I do about God's word. Is it the truth or isn't it the truth? Will he keep his word or doesn't he keep his word? If he doesn't keep his word, then he's not God. See? If he does keep his word, he's God. See?
Na telemaki wana nalingaka penza koyeba likambo na ngai moko. Nalingaka komona pe kondimisama ete nayebi likambo nazali koloba. Nasalaka bongo mpona eloba na Nzambe. Ezali solo to ezali solo te. Akobatela eloba na ye to akobatela eloba na ye te. Soki abate eloba na ye te, na boye azali Nzambe te. Bomoni? Soki akokisi eloba na ye, azali Nzambe. Bomoni?
And so I wanted to see how they was getting along and I slipped along the side real easy. I heard him say, "Well, honey, I wanted to get that for you so bad."
Na bongo na lingaki komona ndenge nini bango bazalaki. Na pusana kina maele pembeni penza na yokaki ye mobali koloba. Oh, chérie, na lingaki kosombela yo yango penza.
She said, "Now look, sweetheart." She said, "This dress is all right." She said, "Well, this is just fine." She said, "I appreciate that, but you see."
Ye mwasi alobaki sika watala mulongani. Alubaki, elamba oyo ezali na yango malamu. Alubaki, oyo ezali na yango kitoko. Alubaki, nasepeli na yango kasi omoni.
I slipped around so I could look at through the crack where the door had been shoved open there in the boxcar. And there he was sitting in there and her on his lap. And his arm around her and her arm around him.
Na pusana kina maele lisusu po na koka kotala na nzela ya lidusu esike kuke ya wagon ezalaki na mwa esika ya kufungwama. Pe ye mobali ezalaki ya kufanda wana pe mwasi afandelie na makolo. Na loboko na ye zinga mwasi pe azinga kie loboko.
And he had one of these old slouch hats and had put a little hole, mashed it down the top and poured out his paycheck and that he was laying it out on the table, said so much for groceries, and so much for insurance, and so much on the car, and they couldn't make their ends meet.
Mubali azalaki na ekoti moko ya kala, ekitana pembeni, pe ezalaki na lidusu mwa moke, likolo na yango ya kofinama. Pe achaki lifuti na ye na kati na yango. Azali kotia yango likolo na mesa, alobaki. Oyo pona biloko ya kolia, oyo pona assurance, pe oyo pona motuka, pe bazalaki kokoka kokokisa mbongo mpona sanza mobimba te.
Come to find out, he'd seen a little dress up there in the window. He'd been looking at it for a couple of weeks, and it cost a dollar or something. He wanted to get it. He said, well, honey, it looks so pretty in it.
Nayaki kososola ete amonaki robe moko na vitrine, azalaki kotala-tala yango poso mibale to misato, ezalaki na motuya ya dollar moko na ndambo. Alingaki kosomba yango, alobaki, chérie, okomona na kitoko penza kolata yango.
And he said, she said, but honey, I got a dress. I don't really need it. See? And that little queen. And I backed off and looked back. I could see the steeple on top of the other house. And I stood there and looked a few minutes. I thought, who is the rich man?
Pe alobaki, mwasi alobaki, kasi chérie na... Nazali na robe, nazali penza na posa na yango te. Bomoni, pe mwa miso wana, nazonga ki sima pe na tombola ki miso, na mona ki so, songe ya likolo ya ndako mosusu wana, na telema ki wana pe, na tala ki miniti moke, na milobela ki, na ninde mozui.
I thought, if Bill Branham, if you want to take which place, where would you go? For me, I'd take not that pretty thing up on top of the hill, but I'd take this character down here as a real homemaker.
Na milobelaki soki, Bill Branham, soki olingi kopona moko na bisika oyo okokende wapi. Pona ngai na kopona eloko ya kitoko wana te. Kuna likolo na ngomba, na kopona ezaleli oyo awa na se, mama yanda kopenza.
Somebody that loved me and stayed with me. Somebody tried to make a home and not bleeding for everything for fine reason. Somebody that was with you, part of you.
Motoyo alingi ngai pe atikali elongo na ngai. Motoyo azali koluka kotonga libota. Ezala te motoyo akosilisa yo mbongo na makambo ya ndenge na ndenge. Kasi motoyo azali elongo na yo eteni na yo.
That's always stuck with me. Of how that was. One chose a beautiful girl, the other chose character. Now that's the only way you can choose. First, look for character. And then, if you love her, fine.
Likambo yango etikala na ngai. Ndenge yango esalemaki. Moko aponaki mwasi kitoko, mususu aponaki ezaleli. Sikawa, yango ndelo lenge bobele moko yo bokoki kopona. Liboso luka ezaleli. Bongo na sima, soki olingiye malamu.
Notice, God's first Adam didn't have any choice for his wife. He didn't get a choice. God just made him one. And he didn't get to choose her. So we find out that she led him astray from God's word. He didn't get to pray over the matter.
Botala, Adama yaliboso ya Nzambe azalaki na makoki ya kopona mwasi na yete. Apesa maki makoki ya kopona te. Nzambe asalelaki ye mwasi moko pe apesa maki makoki ya kopona yete. Boye tomoni ete ye mwasi amemaki ye mosika na liloba na Nzambe. Esenga maki na yete kobondela na tina na likambo ango.
He is like you and I. He didn't get a choice. And again, by doing that, she led him from his rightly position as being a son of God. And she did it by showing him a more modern way of living. Something that they really shouldn't have done.
Azali lokola yona ngaite. Apesa maki makoki ya koponate. Peli susu na kosala kabongo ye mwasi. Alongola kene sika na ye penza lokola mwana na Nzambe. Pe asalaki yango na kolakisaka ye lolenge ya kobika koleka ya mikolo oyo. Likambo oyo basengelaki penza kosala te.
But the character of her showed that she was wrong. Her motives and objectives were simply wrong. And persuaded him by her reasoning that the modern new light that she had found, which was contrary to God's word, was a better way to live.
Kasi ezaleli ya ye mwasi etalisaki ete azalaki na libunga. Bamposa na ye pe bantina azalaki kolanda ezalaki penza mabe. Andimisaki ye mobali na mabanzo na ye ete pole ya sika ya mikolo wana oyo autayi komona oyo ekeseneki na iloba na Nzambe nde ezalaki lolenge malamu koleka ya kobikela.
And how many women today and vice versa man that can pull a good woman away from God or pull a good man away from God?
Basi boni lelo na mibali lokola epai na epai oyo bakoki komema basi malamu mosika na Nzambe to komema mobali malamu mosika na Nzambe.
By trying to tell him this religion, you Pentecostal boys, that religion they say, oh, that's old fashioned, it's old fogey. Don't you believe that? You better pray hard before you marry that girl. I don't care how pretty she is. Same thing to a man.
Na koluka koyebisa ye, losambo oyo bino ba pantekotis, losambo wana, balobaka, oh, ezali makambo ya kala, esilangala, bondi mayangote. Malamu bonde la makasi liboso ya kobala mwasi yango. Ata azali kitoko ndenge nini, ezali ndenge moko pe na mobali.
She persuaded him out of the will of God and caused him to do something that he should not have done, and by it caused death to the whole human race. That's why the Bible forbids her to teach or to preach or to handle God's word in any manner.
Ye mwasi andimisaki ye libana na mokano na Nzambe pe amemaki ye kosala likambo oyo esengelaki kosala te. Pe na yango ememaki kufa na libota mobimba ya bato. Yango wana Biblia pekisi ye kolakisa to koteya to komanyola liloba na Nzambe na lolenge nyonso.
I know, sisters. Many of you say, the Lord called me to preach. I'm not going to argue with you, but I'm going to tell you the Word says you not to do it. Amen. She shall not teach or usurp any authority but to be in silence.
Na ebi bandeko basi, mingi kati na bino balobaka, kolo abenga kinga ipona koteya. Na kowela na bino te, kasi na kwebisa bino ete, lilo belo biete, bo sengeli kosala yangote. Mwasi ya kote ya te, toa kozwa bokonzi mokote, kasi afanda na kimya.
Well, you say the Lord told me to do it. I don't doubt that one bit. Did you hear my message the other night about Balaam? Balaam got the first straight cut decision of God, don't do it. But he kept on fooling around and finally God told him to go do it.
Okoloba, kolo ayebi singa ete na sala yango. Na titembe na yango atamo kete. Boyoka kilitea na ngai mokolo wana na pokwa na tina na Balama. Balama azwa ki mokano polele ya liboso ya Nzambe ete. Kosala yangote. Kasi akoba ki kosala mbilinga mbilinga kino suka suka. Nzambe alobaki na ete akende kosala yango.
God might permit you to preach. I don't say he didn't. But it's not according to his original word and plan. For she's to be under obedience as also saith the law. It's true. Therefore, she's not supposed to do it.
Ekoki kosala maete Nzambe apesi yo ndingisa ya koteya. Nalobi te ete asalaki yango te. Kasi elongo bani na iloba pe mwango na ye ebandeli te. Po mwasi asengeli kozala na botosi ndenge mobeko pe elobi. Ezali solo. Naboye esengami te na ye kosala yango.
Now notice again how the natural bride types of spiritual. The word says that she was made for man and not man made for her. Now, I'm going to speak and wind in a few minutes on the bride of Christ, but I'm trying to show you the background of it.
Sikawa, bota lisusu nenge mwasi na libala ya mukili azali elilingi ya oyo ya molimo. Liloba elobiete, asalemaki pona mobali, kasi mobali asalemaki pona yete. Sikawa, na kolobela mwasi na libala ya Kristo na mwa ba miniti moke. Kasi nazali koluka kotali sabino moboko ya makambo.
Woman was made for man and not man for woman. That's the reason under the old laws that polygamy was legal. Look at David sitting down there with 500 wives. And the Bible said he was a man after God's own heart. With 500 wives and Solomon with 1,000. But not one of them women could have another husband.
Mwasi aselemaki pona mobali, kasi mobali pona mwasi te. Yangonde tina oyo, na mibeko ya kala, libala ya bondongo, elongo banaki na mobeko. Botala Dawidi azalaki wana na basi nkama mitano. Pe Biblia elobi, azalaki motoko kokana na motema penza ya Nzambe. Na basi nkama mitano. Pe Salomona na basi nkoto. Kasi ata mokote kati na basi yango, akwaki koza na mobali mususu.
You get my tape on marriage and divorce that up on top of the mountain at Tucson here not long ago. I was up there praying about it. They dismissed the schools to watch that pillar of fire circling the mountain and going in a funnel back and forth up and down.
Bozwa bandi nangaya libala peko boma libala. Oyo kuna likolo na ngomba na Tucson. Kala mingi tewa na zalaki kobonde la pona yango kuna na likolo. Babimisa kibana na kelasi pona kotala ndenge likonzi na moto yango ezalaki kobaluka baluka na ngomba peko zwa lolenge ya molongosi kokende peko zonga komata peko kita.
People right here knows it. They're inside. And it, when he told me the truth of this marriage and divorce questions, if there's one side going this way and one going that way, there's got to be a truth somewhere. And after those seven seals, he showed what was the truth of it.
Bato mosusu awa baebi yango, bazalaki kuna, pe bamona ki yango, pe yango, tango wanande, aebi sakinga solo ya likambo yo etali libala pe koboma libala. Soki ngambo moko ekei na ngambo oyo boye, pe mosusu ekei na ngambo wana boye, solo esengeli kozale sika moko. Sima na bilembo sambo yango, atali saki solo ya likambo yango.
Notice, now, she could not have but one husband. Because woman was made for man and not man for woman. That whole 500 women were just David's wife.
Botala. Sikawa, mwasi akokaki kozala bobele na mobali moko. Pamba te, mwasi asalemaki pona mobali. Kasi mobali pona mwasi te. Basi nkama mitano nyonso wana bazalaki bobele mwasi ya Dawidi.
And it was a type. When Christ sets on the throne in the millennium, his bride will be not one person, but it'll be tens of thousands. The bride, all in one.
Pe ezalaki elilingi. Tango Kristo akofanda na kiti ya bokonzi na millennium, mwasi na ye ya libala akozala bobele moto moko te. Kasi ekozala bato zomi nkoto na nkoto. Mwasi na libala, banso kati na moko.
And David had many wives as individuals, but only all of them together was his wife, like the whole body of believers is the bride of Christ. Because it's she, the woman. He was the man. Now, we were made for Christ. Christ wasn't made for us.
Pe Dawidi azalaki na basi ebele. Lokola moko na moko. Kasi bobele bango nyonso elongo bazalaki mwasi na ye. Lokola nzoto mobimba ya bandimi ezali mwasi na libala ya Kristo. Pamba te ezali ye mwasi. Ye azalaki mobali. Sikawa biso to salemaki po na Kristo. Kristo asalemaki po na biso te.
That's what we try to do today in our textbooks. Is trying to make the Word which is Christ suit us instead of us trying to make ourselves to suit the Word. That's the difference.
Yangonde biso to lukaka kosala lelo na babuku na biso. Ezalinde koluka kosala ete liloba. Oyo ezali Kristo. Eko kanana lolenge na biso. Esika ete biso to luka komiko kanisa na lolenge ya liloba. Wanande bokeseni.
When a man chooses a certain girl out of a family, he must not rely upon beauty, for beauty is deceiving, and beauty, modern, worldly beauty, is of the devil.
Tango mobali aponi elenge mwasi kati na libota moko, asengeli kotale la kitoko te, po kitoko ekosaka. Pe kitoko, kitoko ya mokili, ya mikoloyo, ezali ya zabolo.
Oh, I hear someone say out there, be careful here, preacher. I say that these things on this earth that's called beautiful is absolutely of the devil. I'll prove it to you.
Oh, na yoki motomogo korobakuna, keba wa motei. Na lobiete makambo ya mokilioyo, oyo ebenga maka kitoko, ezali penza ya zabulu. Na kotali sabino yango polele.
Then in the light of this remark, let's search God's holy word to see if it's right or not. And some of you women wants to be so pretty. See where it comes from.
Na bongo na pole ya likamboyo, tika tolu kaluka na iloba mosantu ya nzambe, pona komona soki ezali solo tote. Peba mosusu kati na bino basi bolingaka kozala kitoko mingi. Bomoni sika yangwe uti.
In the beginning we find that Satan was so beautiful till he deceived angels. And he was the most beautiful angel of all of them. Sure it lays in the devil. Proverbs says, Solomon said, beauty is vain. That's right. Sin is beautiful. Certainly it is. It's attractive.
Na ebandeli tomoniete satana azalaki kitoko mingi kino apengusa kibanje. Pe ye azalaki mwanje ya kitoko penza koleka bango nyoso. E talisa kete yango efandi kati na zabulu. Masese elobi, Salomona alobaki, kitoko ezali pamba, ezali solo. Lisumu ezali kitoko na tembete ebendaka.
I want to ask you and say something here to you and I want you to notice a few minutes. Of all of the species in the world, birds, animals, we find that on the animal life, all besides human, it's the male that's pretty and not the female. Why that?
Nalingi kotuna bino motuna moko pe koloba na bino likambo moko awa. Nalingi ete bola ndamalamu mwaminiti moke. Kati na bikelamu nyonso la mokili, bandeke, banyama. Tomoni ete na bomo ya banyama na nyonso, longola bato, mobali nde azalaka kitoko mwasite. Pona nini bongo?
Look at the deer. The beautiful big buck with his horns and the little muley doe. Look at the hen, the little speckled hen, the big beautiful feathered rooster.
Botala na botala mbuli. Oyo ya mobali kitoko pe monene na maseke nae pe oyo ya muke ya mwasi azanga maseke. Botala. So ya mwasi, mwa soso ya mwasi ya matono, na soso ya mobali monene na sala kitoko.
Look at the male bird and the female bird. Look at the mallard duck and the female. See? And there isn't one species in the world that's made that can deceive and stoop as low as a woman.
Botala ndeke ya mobali na ndeke ya mwasi. Botala libata ya mobali na ya mwasi. Bomoni, pe ezali na ekelamu moko te na mokili, oye salema, oye koki, kopengu sa pe, kobungi sa lokumu na yangolo kola mwasi.
A sister, don't get up and go out. Just wait till we hear the end of it. There is nothing, no female besides a woman can be immoral.
Sikawa ndeko mwasi kotele matepo na kubima. Zela kino toyoka suka ya likamboyo. Bomoni. Eza ine loko mokote, nyama ya mwasi mokote, longola bobele mwasi ya moto, oye koki kozana bondumba.
You call a dog a slut, you call a hog a sow, but morally, they got more morals than half the movie stars there is out here. They cannot be nothing else but moral.
Bobenga kambwa ya mwasi ndumba, bobenga kangulu ya mwasi, mwasi ya bosoto. Kasina bomoto bazalina bomoto mingi kole kandambo ya bavedet ya film oyo bazaliawa. Bako kiko zale loko mosusu te bobele na bomoto.
And the woman was the one that was changed over for the perversion. That's right. See where the beauty takes her to? Now, that's why that today we find that women is on the increase of beauty.
Pe mwasi azalaki moko oyo nde mbongwana esalemaki epai na ye. Pona lipengwa. Ezali solo. Bomoni esika kitoko ememaka ye. Sikawa, yango wana lelo tozali komona ete basi bakomi kokoma kitoko mingi.
You take pearl brine. You ever see her picture? It's supposed to be America's great beauty. There isn't a school kid out of any school but what would have her in a back row. Did you know it's supposed to be that way? Did you know the Bible speaks that that's the way it's going to be?
Bozo a Pearl Brian, bosila komo na photo na ye, eloba ma ete ye azalaka mwasi ya kitoko koleka na Amerika. Ezali na mwana mwasi ya kelasi ya ta mokote, ata ete lo nini, oyo azangite kotika ye na sima. Boyeba kiete, esengela yiko zalandenge wana. Boyeba kiete, bibi elobi yango. Ete zailo lenge wanande yangu eko zala.
Did you know the fall came by women at the beginning and fall, the end is going to wind up the same way? Women coming into authority and ruling over man and so forth. You know the scripture says that?
Buwebi ete naebandeli kokwe isama ya kina nzela ya basi. Pe kokwe isama, pe suka eko suki isama lolenge moko. Basi bako zana bokonzi pe... Bako konza mibali pe bongo na bongo. Boye biete makomi elobi yango.
You know the day that she puts on man's clothes and bobs her hair?
Amen.
All those things are contrary to God's word. And
Amen.
You know she represents the church?
Yeah.
When you watch what women are doing, you'll see what the church is doing. That's exactly right. Now that's just as true as the word of God is true.
Boye bi ezali mokolo yo... Mwasi azali ko lata bilamba ya mibali. Pe azali ko kata suki. Makambo yango nyonso keseni na iloba na Nzambe. Pe boyebi ete azali etali seli ya lingomba. Soki botali malamu makambo oyo. Basi bazali ko sala. Bokomona makambo lingomba ezali ko sala. Ezali ya solo penza. Sikawa ezali penza solo. Kaka ndenge liloba na Nzambe. Ezali solo.
No other female is made that can stoop like a woman can. And yet, through that, being made an offspring, she was not in the original creation. All other females is in the original creation. Birds, male and female. Animals, male and female.
Ekela mumosusu mokote ya mwasi oye salema ekokiko kweisa lokumu na yango lokola mwasi. Atabongo, Pona yango, lokola asalema mwasi azalaki na kokelama ya ebandelite. Bikelamu mosusu nyonso ya basi ezalaki na kokelama ya ebandeli. Bandeke, ya mobali na ya mwasi. Banyama, ya mobali na ya mwasi.
But in human life, God only made a man. And he took from him, and a woman is a byproduct of a man because God did not institute such a thing. Search the scriptures.
Amen.
That's exactly right.
Amen.
God, no sir, in his original creation.
Kasi epai na bato, Nzambe asalaki bobele mobali. Pe abimisaki nde nakati na ye. Mwasi azali ekela mweuti na mobali. Po Nzambe abandisaki eloko ya ndenge wana te. Boluka lukana makomi. Ezali penza solo, Nzambe...
She was put out there, but if she can hold herself right, what a greater reward she has than man. She's put on a testing ground. Through her come death. She's guilty of all death.
Mwasi atiama kikuna. Kasi soki akoki komibate la malamu, azaina lifuti monene kole kamobali. Atiama kina mabele ya kome kama. Kufa yei na nzela na ye. Yende amema liwa ya nyonso.
But then God turned around and used one to bring life back again. Brought his son to the woman. An obedient one. But a bad one is the worst there is. There's nothing can be as low.
Kasi nasima, Nzamba baluka kipe asalela ki mwasi moko pona kozongi tsabomoi. Amema ki mwana na ye na nzela ya mwasi, oyo ya botosi. Kasi mwasi oyo ya mabe azali eloko ya ya mabeko leka eloko moko te ekoki kokita na sendenge wana.
Cain, Satan's son, thought that God accepted beauty. He does today. Cain was Satan's son. Oh, now you say, we won't go into details on that, but just let me settle it for you. The Bible said that he was of that evil one. So that settled it.
Kaina, mwana ya satana, akanisa kete nzambe andimaki kitoko. Akanisa kabongo lilo. Kaina zalaki mwana ya satana. Oh, zela na ino. Okoloba, tokota na bozindo na yangote. Kasi botika na kata likambongo, pona bino. Biblia lobiete, autaki na oyo mabe. Boye wana ekati likambo.
All right. Now, he was Satan's son, and he thought that bringing in an altar and making it real pretty for worship, that's what God would respect.
Malamu, sikawa, azaraki mwana ya satana, pe akanisa kete soki atonge tumbelo, pe abongisi yango kitoko penza pona kukumba mela, yangonde loko yonzambe akomemia.
They think the same thing today. Certainly, just we build a great building, we'll have great denominations, we'll make the biggest building in the finest dressed people, the most cultured clergymen, sometimes God's 10 million miles from it. That's right.
Bakanisaka likambo moko lelo na tembe te boye. Toko tonga ndako ya monene, toko zwa bibongiseli ya minene, toko tonga ndako ya monene kole kape, toko zwa bato oyo balataka malamu koleka, banganga nzambe ya maele koleka. Mbala mosusu nzambe, azalakana ba kilometre milion zomi mosika na yango, ya solo.
Yet it's a church, so if God just respects worship, sincerity, sacrifice, Cain was just as able. But it was by revelation that he understood that it was not apples that his parents eat.
Ata bongo ezali lingomba boye soki nzambe amemi akabobele kokumba mela bosembo mbeka kaina azalaki penza moyenge bene lokola abele. Kasi ezalaki na nzela na emoni selinde asosola kete baboti na e baliaki mbuma ya pomete.
I'm going to say something here that don't sound good for a minister. But I'm going to say it anyhow. I hear these other ones saying things. So I say little jokes. And I don't mean it.
Awana kolobali kambo moko yo ekoyoka na malamu te po na mutei. Kasi na koloba yango atabongo. Na yoka kabato mosusu koloba makambo. Kobeta kamwa masolo ya kosekisa. Ezali posa na ngaite.
I said this though, if eating apples caused the women to realize they were naked, we had better pass the apples again.
Kasina lobaki likamboyo atabongo. Soki kolia mbuma ya pom esalaki ete basi baye baete bazalaki bolumbu, ekozala mala mwete topesa bango lisusu ba mbuma ya pom.
Forgive me for that. But just so that it'll change, I've got you tied up here and talking about the women and so forth, I want to relax you a minute for what next is to come. Now, notice, it was not apples. We know that.
Bomoni. Bolimbi sanga pona yango. Kasi ezali bobele pona kolembi samoke. Na oti kotia bino motema likolowa, tango na zolo belabasi, pe bongo na bongo na linko kitisa bino motema mwa minute pona oye kolanda sikawa botala bino ezalaki bambuma ya pomte toyebi yango.
The church has become in these days with its achievement like all other man-made achievement is becoming scientific. They're trying to make a scientific church, but the attraction of pictures and great steeples and it's too bad that the Pentecostal got into that rut.
Na mikoloyo, lingomba na makambo yango ezali kosala, ekomi lokola makambo mosusu nyonso oyo moto asala. Lingomba ebandi kokoma na maele ya nzebi. Bazali koluka kokomisa yango lingomba ya maele ya nzebi. Na kobenda bokebi na bato na bililingi pe bangonga ya minene na likolo. Ezali mawa mingi komona bapantekotisi komikotisa na potopoto yango.
You'd be better off with a tambourine down in the corner and the Spirit of God around you. But you're trying to compare with the rest of them because you're denominated. That's what did it. See? Churches is trying to be scientifically.
Ekozala kutumala mu botere makuna na litumu na ndundu na molimo na nzambe zonga zonga na bino kasi bozali koluka komiko kanisa na bamususu obatikali pobo komi denomination yangonde esaraki yango bomoni mangomba ezali koluka kokoma na boyebi ya nzebi.
And remember, as man achieves progress for science, he's killing himself every day. When he invented gunpowder, look what it done. When he invented an automobile, it kills more than the gunpowder does. Now he's got himself a hydrogen bomb. Wonder what he's going to do with that. Right.
Bomi kanisela, wana moto azaliko kende mosika na mayele ya nzebi. Azaliko miboma mokolo na mokolo. Tangu asalaki baluti ya bondoki. Bota lambano na yango. Tangu asalaki motuka. Yango ebomi bato mingi koleka baluti ya bondoki. Sikawa amisaleli bombu ya hidrogen. Na komituna soki akosala na yango nini? Ya solo.
And so is the church as it tries to achieve by science, by man-made schemes, it's taking you farther away from God and into death more than it was in the first place. That's right.
Ezali pendenge moko na lingomba, tango azali komeka kosala makambo ya nzela ya nzebi, na nzela ya kobakisa makanisi ya bato, yango ezali komema bino mosika na nzambe, pena kufa koleka ndenge ezala kine bandeli, ezali solo.
Don't choose your church the same way you did your wife. What science did for her was a marvel, but you better keep away from your church on that. He made paints, powders, and all these other things. Choose the character of his word.
Kopona lo sambo na yo tendenge opona ki mwasi na yo. Boboni. Makambo yo nzebi esalaki pona mwasi ezalaki likambo monene kasi na oyo etali lo sambo na yo ekozala malamu kozala mosika na yango. Amisaleli biloko ya kopakola ba poudre na makambo mosusu nyonso oyo pona kokokana na ezaleli ya liloba na ye.
Now let us compare the natural bride of today with the so-called church bride of today. Compare a woman going to get married today.
Toko kanisa sikawa mwasi na libala ya nzoto ya lelo na oyo abengami lingomba mwasi na libala ya lelo. Boko kanisa mwasi moko oyo azali komilengela pona libala lelo.
Now, just look what science has done for her. She comes out first with her hair chopped off with one of these Jacqueline Kennedy hairdos. See? Or something like that.
Sikawa, botana na ino makambo oyo nzebi esaleli ye mwasi. Yaliboso akomi kobima nasuki bakata, kobongisa suki lokola Jacqueline Kennedy, bomoni, to eloko moko ya ndenge wana.
And you know what the Bible says? The Bible actually gives a man, if he wants to, the right to put her away in divorcement if she does that. She's a dishonorable woman that'll cut her hair, the Bible said so. Right?
Pebo ebi likambo nini Biblia elobi, Biblia epesi ata mobali nzela soki alingi ya kolongola ye na libala. Na kukabwana na ye. Soki ye mwasi asali bongo. Mwasi oyo akati suki na ye, azali mwasi ya alokumu te. Biblia elobi bongo. Ya solo.
Didn't know that, huh? Oh, yeah, I preached too much in California if you not know that. That's right. Oh. What good does it do me? It do it anyhow. You can't take the pig and change his name. Make him a lamb.
Bweba kiangote? Huh? Oh, iyo, na teaka mingi penza na California po bino bozanga kweba yango. Ezali solo. Oh, iyo, eko sunga ngana nini? Bazali ko sala yango atabongo. Oko kiko zwangulu tepe opesa ye kombo mosusu po oko misaye mwana mpate.
Notice, you're going to hate me after this, but you're going to know the truth. Let's compare it. Here she comes up with a whole lot of paint, something that she's not. A modern bride. Wash her face, you'd run from her, maybe. Scare you to death, take all that stuff off of her.
Botala, boko inangasi manalikamboyo, kasi boko eba solo. Bumoni? Botala, toka ni sayango. Tala ye wana azaliko ya nabi pakola pakola ndenge nyonso. Akomi eloko yo azalite. Mwasina libala ya mikoloyo. Sukole longi na ye oko kima ye tango mosusu. Ako bangi sayona ndenge ya somo. Soki balongoli ye biloko nyonso wana.
And so is the church. With a big painted front. A complete theological Max Factor. Both has a beautiful false face on them. Man-made beauty. And not God-made beauty. Not much character in either one.
Ezali pendenge mokona lingomba. Na etutu monene liboso. Oyo ba pakola langi. Likindo ya Max Factor mobimba. Bango mibale bazali na elongi kitoko ya lokuta, kitoko esalemi na bato kasi kitoko esalemi na Nzambe te. Ezale lipenza ezangi na moko to na mosusu.
Notice, just like Satan, enough to deceive by, compare the modern bride now with her, wears shorts, wears paints, cuts off her hair, wears clothes that look like man. And listen to a pastor who told her that was all right.
Botala, kaka lokola satana, na oyo esengeli pona ko penguisa, boko kanisa ye sikawa na mwasi na libala ya mikolo oyo. Alata kabakupe, apakola kapakola ka, akata kasuki na ye, alata kabilamba oyo emona na kalokola mibali, pe ayoka kamo kengeli oyo ayebisakie, ete ezali malamu.
He's a deceiver.
Amen.
He'll suffer far in the regions beyond.
Amen.
That's right.
Amen.
Doing that to deceive, to be something that she's not. That's the way the church does. Gets big DD, PhD, LLD, so you say our pastor's this, that, and the other. Maybe know more about God than a Hottentot knows about an Egyptian knife. That's right.
Azalimo penguisi, akonyoka mapona yango na ngambo mosusu ya solo. Azaliko sala yango pona ko penguisa. Pona kozale loko yo ye azalite. Yangonde lingomba ezaliko sala. Kozwa ba doktora minene na likindo, doktora ya filosofi, doktora ya dua, bongo bokoloba. Mukengeli na biso azali oyo boye, oyo wana boye, pe oyo mosusu boye. Tango mosusu ayebi na tina na Nzambe ata mokete lokola otanto, ayebi na ye butu ya Egypto te. Ezali solo, ya solo.
Some theological seminaries experience out there knows no more about God than nothing.
Kubikela mwa makambo ya likindo kuna, kasi ayebi eloko moko te na oyo etali Nzambe.
Modern church and their theological paint have their women all with their glory shaved off by their some Ricky Adam pastor that they got like a Jezebel if there ever was one.
Lingomba ya mikoloyo na kopakula pakula na bango ya likindo. Bazali na basi na bango, bango nyonso, na kembo na bango, basila ko kokola. Pona riki moko pe mokengeli na bango moko. Lokola Jezabele moko boe, soki pe moko ango atikala kozala.
Bobbed hair, shorts, paints, all fixed up in a theological taste. That's where the church stands. That's right. But her spiritual character is far from that being the homemaker that Jesus Christ is coming to receive.
Suki bakata, bakupe, bipakola pakola, nyonso wana, babongisi yango na lolenge ya likindo, ndenge wana nde lingomba ekomi. Ezali solo, kasi ezali na ye ya molimo, ezali penza musika na oyo ya mama, ya ndako oyo Yesu Kristo azali koya kukamata.
If any Christian would marry a woman like that, it shows he's fallen from grace. His taste of God and his taste of a home ought to be is far when he chooses a woman like that. No, sir, she sure wouldn't fit a Christian's taste. Her spiritual character is at the lowest ebb, dead in denominational beauty and lust of the world.
So kimo Kristo abali mwasi andengewana italisiete asili kolongwa langulu. Posa na ye, pona Nzambe, na posa na ye, pona libota. ya oyo libota esengeli kozala ezali mosika tango aponi mwasi ya ndenge wana. Te, mesye, na tembe te, akoki ata mokete kolongo banana mposa ya mokristo. Ezaleli ya molimo na ye ezali na se koleka, ekufa, na kitoko ya denomination pe na bilula ya mokili.
That's exactly where the church stands today. Sold her word-given character to Satan for a scientific man-made religion. When she had the right as a church of God to stay with the Word of God and have the Holy Spirit working among, welding the body together with the Word and love of God.
Yangonde penza nde sika lingomba ekomi lelo. Etekeli satana ezaleli epesamela yena liloba. Pona kozwa losambo ya maele ya nzebi, oyo esalema na moto. Na tango wana azalaki na makoki lokola lingomba ya nzambe, yako kangama na iloba na nzambe pe koza na molimo mosantu kosala mosala kati na yango, kosangisa nzoto esika moko na liloba pe bolingo na nzambe.
Instead of that, she sold out her birthright like Esau and took a denomination and let her do it, anything she wanted to. Right. Just to be popular like her mother did at Nicaea Rome. God's word.
Esika na yango atekaki makoki na ye ya bokulutu lokola Esau. Pe aponaki denomination atiki ye asala yango nyonso oyo ye alingaki kosala ya solo. Pona koyeba na ndenge mama na ye asalaki na nise na Roma liloba na nzambe.
Oh, how it's entered into our Pentecostal realms. It's too bad, but it did it.
Oh, ndenge likambo yango ekoti penza kati na etonga ya bapantekotis na biso. Ezali penza mawa, kasi esalema kibongo.
Notice just a minute. A nun in a Catholic church, that woman, they become a nun and takes that last veil, she is absolutely sold out to that church.
Kala malao miniti moke, mamelo na lingomba katoliko. Mwasi yango, pona kukoma mamelo, pekozo ezipelo ya suka wana, asengele komipesa penza mobimba na lingomba yango.
She sold body and spirit property of that church. She has no mind of her own. She can't have when she takes that last veil. No mind of her own. No will of her own. See, I hear that Satan makes them his bogus like the truth.
Azali elimo nzoto pemo limo libula ya lingomba yango. Azali susu na makani sina emo kote. Akokiko zana yango te. Tango azui ezipelo ya suka wana. Azena makanisi na ye mokote. Azena mokano na ye mokote. Bomonia waete satana komiseri bangolo kutana elo kole loko na yasolo.
The true church of Christ, the bride, is so sold out to him and his promised word till the very mind that's in Christ is in you. What a difference.
Lingomba ya Kristo ya solo, mwasi na libala sengeli komi pesa mobimba na ye na liloba ya kama na ye. Kino makanisi penza oyo ezali kati na Kristo. Ezala kati na bino, boke senezali penza.
And we find today that the modern church, the modern world church, the modern world church, and also that the spiritual church are both pregnated to give birth to sons.
Pe lelo tozali komona ete lingomba ya mikoloyo, lingomba ya mokili ya mikoloyo, lingomba ya mokili ya mikoloyo na lingomba ya molimo, yango nyonso mibaleza ina zemi, pona kobota bana mibali.
One of them, a denominational birth is going to be given one of these days at the World Council of Churches, which will produce to the world the Antichrist. Amen. Through a denomination. That's exactly the truth.
Moko na bango na mbota maya denomination, akobota moko na mokolo na mikoloyo na likita ya mangomba ya mokili mobimba oyo ekobimisa motemeli na Kristo na mokili na nzela ya denomination ezali penza solo.
I may not live to see it. I believe I will. But you young people remember that you heard a minister say that. That it will finally wind up and that is the mark of the beast. When she forms that World Council of Churches and she'll give birth to her son, the Antichrist.
Tango mususu na koza na bomo ite po na komona yango. Nandimiete na komona. Kasi bino bilenge, bomi kanisalete boyoka kimo te imoko kolobalikambo yango. Suka suka eko bimisama. pe yangonde elembo na nyama, tangwa kosala likita ya mangomba ya mokili mobimbango. Pe akobota mwana na ye ya mobali, mutemeli na Kristo.
The other is pregnated by the word of God and will bring forth the body, the finished body of Jesus Christ, which is the bride. The body of Christ isn't finished yet. How many knows that?
Mosusu akumbi zemi na nzela ya liloba na nzambe pe akobota nzoto. Nzoto ya Yesu Kristo oyo esili kotongama. Yango ezali mwasi na libala. Nzoto ya Kristo esili na ino kotongama te. Bato boni baebi yango.
A man and woman is one. And Christ is one body, the word. The bride will have to be the rest of that body. And the two together makes the one body again, like Adam was at the beginning. Man and his wife are one.
Mobali na mwasi bazali moko. Pe Kristo azali nzoto moko, liloba. Mwasi na libala asengeli kozala eteni tikali ya nzoto ango. Pe bango mibale longo, basali nzoto moko lisusu. Lokola Adama azala kina ibandeli. Mobali na mwasi na ye bazali moko.
Now, she, the true bride, so sold out to him that she used no mind of her own. His mind, of course, is his will, and his will is his word.
Sikawa, ye mwasi na libala ya solo, amipesa penza mobimba na ye, na lolengete, asale laka likanisi na ye mokote, likanisi na ye, na tembete, ezali mokano na ye, pe mokano na ye ezali loba na ye.
Now, look at the so-called bride chosen by man, and compare the spiritual to the natural of today. A modern Jezebel, bewitched by her Ahab, manufactured beauties and everything. Look at the church the same way. But a prostitute to the word of the living God.
Sika botala mwasi na libala ya maluba. Oyo aponami na moto. Pe boko kanisa oyo ya molimo na oyo ya nzoto. Yalelo, Jezabele ya mikolo oyo. Alokami na akaba na ye. Biloko kitoko ya Max Factor pe nyonso wana. Botala lingomba ndenge moko. Kasipona iloba ya nzambe na bomoi. Azali mwasi ya ndumba.
Big denominations, big buildings, big money, big salary, all sold out. Man standing in the pulpit endorsing it, that's all right. And let him get by with it. Just deceit, that's all. Truly, a blind lady will see a church age, just exactly what the Bible said would be.
Ba denomination minene, bandako minene, mbongo mingi, lifuti monene, ba mipesa mobimba, mibali ba tele makana etelo, bazaliko ndima ete, ezali mabete pe bazali kokanga miso na likambango kopengwisa mapenza eloko mosusu te ezali ya solo ete eleko ya lingomba la odikia ekufi miso ndenge penza biblia elobelaki yango.
Said I am rich, I said as a queen, I have need of nothing, and knowest thou not that you're poor, miserable, blind, wretched, naked, and don't know it? If that isn't thus saith the Lord, Revelation 3, I've never read it. It's what she is, and don't know it. Think of it.
Olobi, nazali mozui, nafandi lokola mwasi mokonzi, nazali na bosenga ya iloko mokote, kasyo yebi te ete ozali mobola, motona mawa, mokufimiso, motona borozi, bolumbu, kasyo yebi yangote. Soki ezali yango elobi kolo, ya emoni selimisa tote, bo inatanga yango mokolomoko te. Yango ndo yo azali, kasi ayebi yango te. Boka nisananu.
You tell a man or a woman on the street that was stark naked, and tell them they were naked, and they say, tend to your own business. Well, there's a mental deficiency there somewhere. There's something went wrong with their mind.
Soko yebisi mobali to mwasi moko na balabala oyo azali penza bolumbu, bo yebisi ete azali bolumbu kasi, bakoloba, ezali likambo na yote. Bongo na bango ezali kosala malamu te, esika moko boye. Eloko moko na makanisi na bango ezali kotambola malamu te.
And when you can read the word of God, how that people should do in this baptism of the Holy Ghost that we have today, and people, well, they look at you as if you were crazy.
Pena tango kokiko tanga liloba na nzambe, ndenge oyo bato basengeli kosala, peli batisi ya molimo mosantu oyo tozali na yango lelo, kasi bato bakotala yo lokola obeli liboma.
You tell them they got to be born again. They got to believe the Bible. They say that was a Jewish fables for years ago, our church has the way. Rich and miserable, blind, naked, and don't even know it. What a... And the Bible said that that's the condition they get into. How could a true prophet ever miss seeing it? I don't know.
Sokyo lobi na bango, bosengeli. Bosengeli ko bota mambala mibale. Basengeli kondima Biblia. Ba lobaka. Ezali masapo ya ba yuda ya mibu eleka. Lingomba na biso ezali na nzela. Batona bolozi, batona mawa. Ba kufi miso. Bolumbu kasiba ebi ata yangote. Ezali penza pe Biblia lobaki etende lolenge oyo bango ba komina yango. Ndenge nini mosakoli ya solo akoki kozanga komona yango? Na yebite.
Drifting right into all of our churches everywhere. Just look at it. Just in the modern trend. It's the old whore and daughters of Revelation 17.
Ezali kokota moke moke na mangomba na biso nyonso, bisika nyonso. Botala na ino na lolenge ya makambo ya mikoloyo. Mubange mwasi ya ndumba na bana ya basi. Ya emoni selizomi na samba.
Given to the poor, blind, miserable people, her doctrine of theology contrary to the word of God, and have found there the souls of slaves and men and women of everywhere.
Azali ko pesa na bato ba bola ba kufi miso bato na bolozi malaki sina ye ya likindo oye kese ina iloba na nzambe pe ba kuta kikati na ye milimo ya baombo ya mibali na basi ya bipai na bipai.
Instead of attracting the people, Christ vindicates His word, which attracts the people. He don't attract the people of churches that are attracted by big denominations and big doings and great big carry-ons and fancy things. But the word of God attracts the bride of Christ.
Esika kobenda bato, Kristo atatolaka liloba na ye, yangonde benda kabato. Abenda kabato ya mangomba te, boy ba benda makana ba denomination minene, misala minene, makambo minene oyeza liko salema na biloko ya kitoko. Kasi liloba na nzambe ebenda kamwasi na libala ya Kristo.
Now, notice. It's interesting to notice how that the church tries to attract the attention of the people by fine robes and dress choirs and bobbed-haired women and painted faces.
Sika botala, ezali malamu penza ko komona ete lingomba, ezali ko luka ko benda bo kebi ya bato, na nzela na ba zambala kitoko, pe ba korali balati kitoko, na basi ba kata suki, na bilongi ba pakola pakola.
They think it's a sign like an angel, lie like a devil, run around all night to dance like, think nothing about it. And that's what they think is all right. That's beautiful. But you see, that's false made. That's not the word of God.
Peba kanisaka baemba kalokola banje, bakosa kalokola zabolo, babimaka butumo bimba kokende bisika ya mabina, kokanisa ete ezali na yango elokote. Pe yangonde bakanisaka, ezali nango mabete, ezali kitoko. Kasibumoni, ezali lokuta, bamisaleli yango, wane ezali liloba na nzambe te.
While the true bride attracts the attention of God by keeping His word. Now notice. Now let us notice Christ. You say, well, now wait a minute. What about this beauty you're talking about?
Natango wana mwasi na libala ya solo azali kobenda bokebi ya nzambe na kotosaka liloba na ye. Sikawa botala, sikawa tikete biso totala Kristo. Okoloba sikawa zela mwa miniti. Bongo kitoko oyo ozali kolobela yango ezali nini?
The Bible said in Isaiah 53:2 that when Jesus come, there was no beauty of Him that we should desire Him. Is that right? There's no beauty. If He would have come in the worldly beauty as Satan is today, the people would have run around Him and accepted Him the way they do the church today.
Biblia elobi na Isaiah tukumitano misato mibale ete tango Yesu ayaki azalaki na kitoko tete totale la ye. Ezali solo. Kitoko mokote, soki ayaka na kitoko ya mokili, lokola satana lelo, bato mingi balingaye kolanda ye pe koyamba ye, ndenge basalaka na lingomba lelo.
They would have believed Him, received Him, as they do Satan today. Certainly they would. But He didn't come in that kind of a beauty. But He always comes in the beauty of character. Christ wasn't a beautiful, great, strong, stout man. God doesn't choose that kind.
Balingaki kondima ye, koyamba ye, ndenge basala ka satana lilo. Natembete balingaki kosala bongo, kasi ayaki na kitoko ya lolenge wanate. Kasi ayaka tango nyonso na kitoko oyo ya ezaleli. Ezali yango. Kristo azalaki mobali oyo ya kitoko mbinga makasi pe engambete. Nzambe aponaka bato ya ndenge wanate.
I remember one time a prophet went up to take a king, to make a king out of Jesse's sons, to take another king's place, Saul. And so Jesse brought him out, his great big fine boy, he said the crown would look right on his head.
Na kanisi susu mokolo moko, mosakoli moko, akende kiko, kopona mokonzi, kokomisa mwana moko ya Isai mokonzi, pona kozwa esika ya mokonzi mosusu, Saulo. Na bongo Isa abengisa ki mwana na ye ya mobali ya kitoko monene pe mbinga. Alobaki, motole kobonga na moto na ye.
The prophet went to pour the oil on him. He said, God's refused him. And he refused every one of them until he come to a little old stoop-shouldered, ruddy-looking fellow. And he poured the oil up on him and he said, God chose him. See, we choose by sight. God choose by character.
Mosakoli abelemaki pona kosopa mafuta likolo na ye. Alobaki, nzamba boyi ye. Pe aboya ki moko na moko na bango, kino akoma ki epai na mwa moko, na loposo motane mapeka ekwea. Asopa ki mafuta likolo na ye pe alobaki. Nzamba aponi ye. Bomoni, biso toponaka na kotala na miso, nzamba aponaka na ezaleli.
Character. There never was a character like Jesus Christ. It lives in him, manifests him. We see it's true. It's not worldly beauty of him that attracts his bride. It's is his character, the character of the church that Jesus looks for.
Ezaleli, ata moto moko te azalaki na ezaleli lokola ya Yesu Kristo. Soki ezali kati na yo, ekotalisa ye. Tomoni ete ezali solo, ezali kitoko na ye ya mokili te nde ebendaka mwasi na ye ya libala. Ezali ezaleli na ye, ezaleli ya lingomba, nde Yesu alukaka.
Now where's big buildings, where's great denominations, where's big membership? He promised to meet with wherever two or three are gathered together. Truly.
Esika ya bandako minene te, esika ya bibongiseli minene te, esika ya bandimi mingi te, alakaki kokuta na esika batomi bale tomi sato basangani ya solo.
That's where the true believer rests his hopes is up on that word of God being vindicated in truth. What is? Choose by his word. Not a worldly loving group. They hate that.
Esika wanande mondimi ya solo atongaka elikia na ye. Ezali likolo ya liloba na nzambe oyo ezali kotato la makati na solo. Ezali bongo. Bopo na kokokana na liloba na ye. Na etonga oyo elingaka mokilite. Bangoba inaka yango.
No wonder she is divorced from him because she's missed his revelation and she don't have it. He cares not for her the way she acts and does and how much of this worldly stuff she has. He's looking for her character, the character of Christ.
Ezo kamusa tenenga kabwani na ye. Po azanga ki emoni selina ye. Pe azali na yango te. Azali komitungisa po na ye te. Lolenge ye abika kape asalaka. Pe biloko ya mokiliboni azali na yango. Azali kolukande ezaleli na ye mwasi. Ezaleli ya Kristo.
Now, just a moment now. He chooses a bride to reflect his character, to which the modern churches of the day certainly misses his program here a million miles, because they deny this to be the truth.
Sika, boze la mwa moke sikawa. Ezali bongo. Apona kamwasi na libala, apona kotali sapolele ezaleli na ye. Epai ya oyo mangomba ya mikoloyo ya lelo bazali penza koleka pembeni na manaka na ye na ba milyon na ba kilometre po bandi makatete oyo ezali solo.
So how could it be? Now he's looking for the day for that bride to be formed. Hebrews 13:8, just exactly like it was, like he was. It's got to be his same flesh, same bone, same spirit, same everything just exactly built up, and them two then become one.
Nabongo egoiko sale mandenge nini? Sikawa azali kozela mokolo oyo mwasi na libala wana akubongisama. baebele zomi na misato mwambe, lokola ezalaki penza, lokola ye azalaki. Asengeli kozala mosuni na ye moko, mikuwa moko, molimo moko, makambo nyonso ndenge moko, kotongama ndenge moko penza, pe na tango wana, bango mibale bakomi moko.
Until the church becomes that, they're not one. The character of him, the word, for this age must be molded, she must be molded like he is.
Kino lingomba ekoma bongo, boye bakomi eloko moko te. Ezaleli ya ye liloba, pona eleko oyo esengeli kopesa lolenge. Asengeli kopesa ma lolenge, kokoma lokola ye.
Now, in closing, I want to say the reason that I said these things. And I'll close. The other night, about 3 o'clock in the morning, I was awakened up.
Sikawa, pona kosilisa na lingi koloba tina oyo na lobi makambo oyo. Pe na kosilisa. Mokolo mosusu na butu, pe na ngonga ya misato ya tongo na lamukaki.
I take any of you to answer this. Have I ever told you anything in the name of the Lord but what it was right? It's always been right.
Na sengi na moto nyonso kati na bino ete ayanola na likambo oyo. Na sila kwebisa bino likambo na kombo na kolo kozanga ezala solo. Ezala katango nyonso solo.
Amen. So help me, God knows that's true. There is no one nowhere in the world of the thousands of things that's been told that he has ever missed one word of it. It's always been perfectly come to pass.
Na bosemba motema na ngai nzambe ayebi ete ezali solo. Na makambo koto na koto oyo esila kolobama, ezali na moto moko te esika moko te na mokili, oyo akoloba ete ye asila kozanga kokokisa liloba moko na yango. Ekokisa makatango nyonso malamu penza.
Even to when I was at Phoenix the other day, or about a year ago it was, and told you that about that message on what time is it serves, and told you seven angels would meet out there and be the opening of these seals and what.
Atatango nazalaki na Phoenix, mokolo mosusu wana, to esili koleka pene na mobu moko, pe na yebisa kibino pona litea wana ya Monsieur Tokomi tango nini, pe na yebisa kibino, banje sambo bakokuta na kuna pe kozala kufungwa ma ya bilemboyo pe nyonso wana.
And there the Life magazine packed the article of it, this great flame going up into the air 30 miles high, 27 miles across. They said they couldn't make out what it was, don't know yet.
Pe kuna ma magazine Life ekomaki likambo ango moto monene oyo ezalaki komata likolo na mipepe na mosanda ya kilometre 14 na mwambe, pe na monene ya kilometre 14 na misato. Baloba kiete, bakoka kiko soso la teso ki, ezala kinini, baebi yango na inote.
And man sitting right here in this building tonight was standing right there with me when it happened, just exactly what it said. He told me the things was coming to pass and it happened just exactly.
Pe ezali na bato bafandi awa, na ndako oyo, na pokwa oyo, bawe bazala kikuna elongo na ngai tango yango esalemaki. Ekokana ki penza na oyo elwamaki. Ayebisa kinga makambo oyo esengela kiko salema. Pe salema ki penza ndenge wana.
How did each of those seals open and told the mysteries that have been hid down through them ages of the reformers and so forth? Just perfectly.
Ndenge moko na bilembo yango efungwa maki. Pe monisa ki mabomba mi oyo ebomba maki na bileko ya ba reformateur. Pe bongo na bongo na ko bonga be nyonso.
How standing up on top of the hill, man, three or four of them standing right here present now, yes, more than that. Going up the hill, the Holy Spirit said, pick up that rock we were hunting.
Ndenge kuna likolo na ngomba bato misato to mine na bango bazali awa sika sikawa, iyo, koleka ata wana. Ezalaki ngai komata ngomba, molimo mosanto alobaki, lokota libanga wana, tozalaki na bukila.
He said, throw it up in the air and say, thus saith the Lord. I did. Down from there come a little funnel of wind. I said, but in 24 hours you'll see the hand of God. Man sitting right here present now.
Alobaki, bwaka yango na likolo pe loba, yango elobi nkolo. Nasalaki yango, mwamo pepe na lolenge ya mulongosi ekitaki longwana yango. Nalobaki, Kati na ngonga tukumi bale na mine, bokomona loboko ya Nzambe. Bato yango bazaliawa na ngonga oyo sikawa.
The next day about 10 o'clock, standing there, I said, get ready, get under the car. There, a veteran, I said, something's fixing to happen. This is a clear sky, right up in a big canyon. Down come a whirling fire from heaven, just as hard as it could scream, hit the walls like that.
Mokole landaki, pene na ngonga ya zomi, ya tongo, na telemaki wana, na lobaki, mi lengela, kende kubomba na kuna na se ya motuka. Azali mobundi etumba ya kala. Narubaki, likambo moko elingiko salema. Likolo ezalaki polele kuna likolo ya kanyon moko monene. Ekumbaki ya moto ekitaki longwa na likolo. Esalaki makelele makasi. Ebetaki bitutu ya ngomba ndenge wana.
I was standing right under it. I took off my hat, held my head to come about 3 feet or 4 feet above me, and cut a ditch come around that wall like that, and blasted and went back up in the air and whirled around again and come down three times even, cut the tops of mesquite bushes out for 200 yards.
Na telemaki na sena yango, na longola ke kotinangai, na simba kimoto, yango ekitaki pe na centimetre tuku libwato, mokama na tuku mibale likolo nangai, pe etimola ki libulu zonga zonga na etutu yango ndenge wana, pe beta kilo kito, ezonga kila mipepe, ebaluka kili susu pe, ekitaki mbala misato, ekataki kutu basonge ya banzete, ya mike, na taka ya metre mokama na tuku mwambe na misato.
You hear that fellow saying amen? They were there when it happened. See? And made three blasts. When they got off from under the cars and everything, come back over, said that hit you, there wouldn't have been a greasy spot.
Boyoki bango kolo ba amen. Bazalaki kuna tango salemaki, bumoni. Pe beta kilo kitombala misato. Tango babimaki na se ya mituka pe nyonso wana. Bazonge la kinga balobaki. Soki ebeta kayo ata elembo ya mafuta ya nzoto lingaki kotika late.
I said, it was him. He was talking to me. God speaks by a whirlwind. And there was that same pillar of fire that you see on the picture standing there.
Nalobaki, ezalaki ye. Azalaki kosolo langai. Nzamba lobaka na nzela ya ekumbaki. Bumoni, peli konzi na moto, oyo, bomonaka na foto, ezalaki wana.
And when it went up, they said, what is it? I said, judgment is striking the west coast. Second day from there, Alaska like the sunk. Amen. See, it struck once there, the first blow, where the, you have to do something to symbolize it.
Petangwe mataki na likolo, balobaki, ezali nini? Balobaki, kosambi sama ezali kobeta ngambo ya westi. Mikolomi balesi mana yango, etika la kimoke Alaska ezinda. Bomoni, ebeta kimbala moko kuna, lokito ya liboso. Ezaliete osengeli kosala eloko moko lokole lembo, pona kotalisa yango.
Like a man put some salt in a cruse and throw it in the water and said, thus saith the Lord, let there be sweet water. And another one, Jesus picked up water and poured it into a jug and made wine out of it.
Ndakisa motomoko atiaki mungwa na mbeki, abwaki yango na mai, pe alobaki, yango elobi nkolo. Tika ete mai ya mala mwezala. Ndakisa mosusu, Yesu azwaki mai, asopaki yango na mbeki, pe akomisaki yango vinyo.
You have to have something to symbolize, that's what that was. That went up in the air and come down, that started that little whirlwind. Within 24 hours, it had shook that mountain to cut a ridge around it.
Osengeli kosala eloko moko lokola lembo pona kotalisa yango. Nde eloko oyo yango ezalaki, eloko oyo emataki likolo na mupepe pe kitaki. Yango nde ebandisaki mwa ekumbaki wana. Kati na ngonga tuku mibale na mine, yango eningisaki ngonga yango kino etimo la kizonga zonga.
Reverend Mr. Blair sitting here looking right at him now. He is up there and picked up some of the pieces of it and so forth. Here's Terry Southman, them and standing here, and Billy Paul, and Brother Osama, many of these others sitting in here. That was right there to see it happen. When it tore it out.
Reverend Monsieur Blair, Afandiawa, Nazali Kotala Ye Sikawa, Ye Azalaki Kunape, Alokota Kimwa Biteni Nayango, Pe Bongo na Bongo, Terry Southman, Ye Oyo, Nabango, Bazali Awa, Na Billy Paul, Na bandeko, mingi na baoyo mosusu bazaliawa, baoyo bazalaki penza kuna pona komona yango kosalema. Tangwe pasolaki yango biteni.
That's not fiction, that's the truth. That wasn't back in the Bible days, that's now.
Amen.
That same God that's always showed me these things and they've come to pass exactly to the letter. Never had they fail one time. Now I'm bragging on him.
Ezali lisapote, ezali solo, esalemaki kuna na eleko ya Biblia te, ezali sika wande, bomoni? Nzambe yango moko oyo alakisaka ngai tango nyonso makambo yango, pe yango ekokisamaka penza ndenge etalisamaka. Ezanga kokokisama ata mokolo moko te, sika wanazali kokumisa ndeye.
A few weeks ago, I was in a vision, and I was standing up on a high place. And I was to see the preview of the church. And I noticed coming from standing more like this way, facing the west.
Eleki mwa mposo nazalaki kati ne mono neli na telemaki esika moko ya likolo pe na sengelaki komona etaliseli ya liboso ya lingomba. Pe na monaki kouta na telemaki mingi ndenge oyo boye nazalaki kotala ngambo ya west.
And coming this way was the lovely bunch of women, real nice dress, long hair, fixed nice in the back, sleeves, skirts down neatly, and they were all in a marching tune, like onward Christian soldiers marching as to war, with the cross of Jesus going on before.
Pe kouta na ngambo yo ezalaki na etonga moko kitoko ya basi. Balata kitoko penza, nasu kimilai, bazongisa yango, kitoko na sima. Bilamba ya maboko milai, naba jip milai ya malamu. Bango nyonso bazala yiko tambola na miziki ya defile lokola. Tokende liboso basoda ba Kristo. Kotambola lokola netumba, na ikulusu ya Yesu kokende liboso.
And as they passed by, I stood and there was something there, some spirit, God. It said, there is the bride. And I looked and my heart was happy. And she went around this way and passed around behind me.
Tango bazalaki koleka na telemaki. Pe loko moko ezalaki wana. Mulimo moko. Ezalaki nzambe. Elobaki. Mwasi na libala ye wana. Natalaki pe motema nangai sepelaki. Pe abalukaki nangambo oyo pe alekaki sima nangai.
After a while, when she come back this way, it said, now the modern church will come into preview. And here come the Asian church up. I never seen such a filthy bunch. Here come the other churches up, all the different nations. They look horrible.
Sima na mwantango, tango azonga kina ngambo yo, elobaki. Sika wa lingomba ya mikolo yo, ekoya kole kaliboso. Pe lingomba ya Asia yaki, na mwona na ino etonga ya mbindo ya boete. Mangomba mosusu yaki ya bikolo ndenge na ndenge. Bazalai komona na somo penza.
And I say this because I'm duty bound to tell the truth before God. Amen. And when he said, here comes the church of America now to be previewed. If I ever seen a bunch of devils, it was that.
Pena nazali koloba likamboyo pona tinda mikolo basolo liboso na Nzambe. Tango alobaki. Lingomba ya Amerika ezali koya sikawa pona kole kaliboso. So kina sila komona etonga ya bazabolo ezalaki yango.
Them women were stripped naked with an old gray looking thing like a color of an elephant's hide. And there's hole in front of them with no upper part on it at all.
Basi yango bazalaki penza bolumbu na eloko moko ya kala. Ya langi ya gri, lokola langi ya loposo ya nzoku. Basimba ki yango liboso na bango kasi eteni ya likolo ezalaki te.
And they were doing this kind of stuff that these dances that these kids do out here, that twist and stuff, and that kind of music going on. And when I seen Miss USA come up, I almost fainted.
Pe bazalai kobina na lolenge wana. Mabina oyo bilenge oyo babina ka awa twist na soko nini wana pelo lenge ya miziki yango ezalaki kobeta pe tango na mona ki Miss USA koya nalingaki kokweya senza.
Now this is thus saith the Lord. If you believe me to be his servant, you believe me now. I wouldn't say that for nothing in the world. There's not enough money in all the world to get me to say that if it wasn't true.
Sikawa oyo ezali yango elobinkolo. Soki bondi makaete nazali mosali na ye, bondi melanga isikawa. Na kolinga koloba likambo ya bongo te atandenge nini. Mokili mobimba ezali atana mbongo kokate ya kopesa ngai te po elo bisangai yango. Soki yango ezalaki solo te.
And when she come by, that was the filthiest looking thing I ever seen. And I thought, God, as hard as preachers and we brethren have labored to get you a bride, and that's the best we could do.
Tango alekaki, wana ezalaki eloko ya mbindo penza koleka oyo nga na tika la komona. Na kanisaki, nzambe, makasi nyonso oyo batei, nabi soba ndeko tosali, pona kopesa yo mwasi na libala, pe yangonde nyonso ya malamu koleka oyo tokoki kosala.
She was twisting, holding this in front of her like one of these hula skirts of a thing, holding it in front of her parts, lower part, like this, dancing and twisting like these kids do out here on the on these vulgar shows that they have. Twisting. That was Miss Christianity of America.
Azalaki koningisa nzoto wana simbi oyo liboso na ye. Lokola moko na bajipe oyo ya babini zebola, asimbaki yango liboso na biteni ya nzoto na ye. Eteni ya nzoto na ye ya se, ndenge oyo. Wana azaliko bina peko ningisa nzoto lokola bilenge oyo basalaka awa na ba emisyon ya bosoto oyo bazalaka na yango. Yako ningisa nzoto. Wana ezalaki Miss Bo Kristo ya Amerika.
So help me by the help of God, that's what it looks like in his face. I could have fainted. I thought of all the trying and the preaching and the persuading.
Na bosembo ya motema, na lisungi ya nzambe, yangonde likamboyo ezali komona na miso na ye. Na lingaki, na kokaki kokwea senza. Na lubaki, komeka nyonso, matea nyonso, peko luka kondimisa nyonso.
Every one of them with bob hair. And they were twisting and carrying on, holding this in front of them. They come around where I was standing there with this supernatural being. I couldn't see him. I could hear him talking to me. He's right around me.
Bango nyonso bakata suki. Pe bazalagi koningisa nzoto peko sala bisalela wana basimbi oyo liboso na bango. Bayaki pene na esika na telemaki elongo na ekelamu ya kokamwisa oyo. Na kokaki komona yete. Na kokaki koyoka ye kosolola na ngai. Azalaki penza pembeni na ngai.
But when they turn this way, the whole is just twisting and laughing and going on, carrying on like that, holding this in front of them.
Kasi tango babaluka kina ngambo oyo, basimba kinzoto. Bazalaki koningisa nzoto. Kosekape kosala bisalela. Bazalaki kosala bongo. Basimba kioyo liboso na bango.
Now me standing in his presence there and his servant. And of all I tried, that's the best I could do. I thought, God, what good did it do me? What good did it do all the crying and begging and persuading and the great signs and wonders and miracles that you showed?
Sika, wana na telemaki wana liboso na ye, pe mosali na ye. Na nyonso oyo na sali, yangonde nyonso ya malamu penza oyo na kukaiko sala. Na kanisa kinzambe. Esungi ngai na nini? Esungi na nini? Kolela nyonso kobondela, koluka kondimisa, pebi lembo minene, nabikamu seli, nabikamu nyonso oyo, otalisaki.
And how I stood there and go home and cry after preaching to him and think, and what good did it do me? And then I have to present something like that for you for a bride.
Pengai nazalaki wana. Kozonga na ndako pe kolela sima na kote ya bango pe nyonso wana. Kasi esunginga na nini? Na sima na sengeli kopesa yo eloko ya boye. Lokola mwasi na libala.
And as I stood there looking, she passed on by and you can imagine the back part of her with nothing on. Holding this in front of her as she went shimming by like that to this twist throwing her limbs out like that in her. Oh, it was vulgar how she was carrying on her body shaking around like that.
Pe wana ezalaki ngai wana kotala, alekaki na ye koleka. Boka nisananu mokongo na ye, alataki eloko mokote. Asimbaki a oyo wana, liboso na ye tango, azalaki koleka pe kokenda kenda, ndenge wana. na miziki ya twist, ko bwaka maboko na makolo, na ye ndenge wana, peye o, ezalaki bo soto ndenge, azalaki ko sala bisalela, ko balola balola, nzoto na ye ndenge wana.
Now, you say, what does it mean, Brother Brent? I don't know. I'm just telling you what I seen. And when she passed by like that, I looked at her, and oh, I just got real faint. I just turned around. I thought, God, I'm condemned. There's no need of me trying any. I just might as well quit.
Sika wangai, okoloba, elingi koloba nini ndeko Branham, na ebite, na zoebi sabino kaka likamboyo, ngai na monaki. Tango alekaki ndenge wana, Natala kie, oh, na miyo kaki penza kukwe ya senza. Na balola kie longi, na kanisa ki, nzambe na kwe isami. Nazali susu na tina ya kome kate. Sikawa, ekoza la malamu mkotika.
Miss Cora Williams, if you're sitting here in that dream that you told me about a while ago that you had the other night that's been bothering you, there it is. The steering wheel's taken from my hand.
Madame Cora Williams, soki ozali awa, Pona ndoto oyo oyebisa kingai ile kimwa tango olotaki yango mokolo wana na butu likamboyo ezalaki kotungisa yo yango wana yenda elongola mina maboko na ngai.
Then I just might as well forget it. I was gone. Then all of it once I heard it coming again, and coming up on this side come the same bride that went around this way.
Nabongo na milobelaki ekozala malamu pona ngai ko kobosa na yango kaka esila ki pona ngai na sima mbala moko na yokaki yango koya lisusu pe na ngambo oyo mwasi na libala yango moko oyo abalukaki ngambo oyo azalaki koya.
Here come them little ladies again, and each one of them was dressed in their national garb from where they come from, like Switzerland, Germany, and so forth. Each one wearing that kind of garb, all long hair, just exactly like the one at the first.
Bilenge basi yango bayaki lisusu, pe moko moko na bango, alataki molato ya ekolo oyo autaki. Ndakisa Swiss, Allemagne, pe bongo na bongo, moko na moko alataki lolenge ya molato wana. Bango nyonso basuki ya milai, ndenge moko penza lokola baoyo ya liboso.
And here they was coming, walking onward, Christian soldiers marching as to war. And when they passed by the preview stand where we were standing, just all at once, every eye went that way, and then they turned back, and on they went marching.
Pe tala bazalaki koya kotambola, tokende liboso. Basoda ba Kristo, kototambola lokola netumba. Pe tango nyonso, balekaki na lifili ya liboso. Esika totelema kimbala moko miso nyonso etalaki na ngambo wana. Nasima babalolaki mitope bakobaki kotambola.
And just as they started to going right up into the skies, this other one went up to a break of a hill and went down like that. These started marching right up into the skies. And when they went to marching, I noticed a couple of little girls in the back looked like they might be of some foreign girl, like Sweden or Switzerland or somewhere.
Bebo bele tango babandaki kumata na likolo, oyo mosusu amataki likolo na ngomba pe, akitaki boye. Bango babandaki kotambola pe kumata mbala moko na likolo. Pe tango bazalaki kotambola, na monaki bilenge basi mibale to misato na sima. Lokola bilenge basi ya bikolo mosusu lokola Suède, Swiss, to esika moko boye.
They started to look around and God, I said, don't do that! Don't get out of that step! And as a scream like that, I come to in the vision, stand there with my hand out like that. I thought, well.
Babandaki kotala zinga zinga pe kozwa narobaki bo sala bongo te, bo bima libanda na molongo wana te. Pe wana eganga kinga ibongo, kati ne mono neli, nalamukaki. Nazalaki wana naloboko nangai kosembwa maboye. Namilo belaki,
That's the reason I said what I have tonight. I want to ask you a question. Is it later than we think? Could she already be called and chosen? Sealed away? There won't be one extra one, you know. Could it be possible? Oh, yes. Oh, yes.
Yango nde tina oyo na lobaki likamboyo na zaina yango na mpokwa oyo. Naliko tuna bino motuna moko. Tangwe komi mosika kole kandenge tozo kanisa. Ewe hiko sale maete asili ko benga maape ko ponama ko chama elembo ya libela. Mususu ya kubakisama akozalate boyebi. Yangonde ko kiko sale ma. Oh, iyo.
Remember what I said the day at the breakfast? In the pollen of breeding male and female, there's a million germs goes forth. Million eggs goes forth. But there's only one of them living, and yet they're every one just alike. One out of a million. Every one of them, the same eggs and the same kind of germ. One of them lives, the rest of them dies.
Boka ni salisusu likamboyo na robaki mokolo mosusu wana na tango ya bile ya tongo. Tango putulu ya fololo ekutanaka, ya mibali na ya basi, mimboto milio ebimaka. Bamaki milio ebimaka. Kasi bobele moko kati na yango etika la kanabo moi. Njoka nenyonso ezala kandenge moko. Moko kati na milio. Yango nyonso, maki yango moko pe lolenge yango moko ya momboto. Bobele moko nde etika la kanabo moi. Bamosusu nyonso kufaka.
No one can tell which is the one that's a ripe egg and, well, what about it? God has to decide that. Whether it's going to be a boy or girl, blonde or brunette or whatever it's going to be. God decides that.
Ngoto moko te ayebi liki oyo ekomeli pe o likambo yango ezali nini. Nzambe nde asengeli kozwa mokano yango. Soki ekozala mwana mobali to mwana mwasi. Pembe makasi to mwa moindo to ndenge nini akozala. Nzambe nde azwaka mokano yango.
Not the first one meets, but the first one God's decide. Maybe one come up here and one, if you ever notice in the test tube, to see them come together. I've watched it.
Ezali oye komi liboso te kasi ya liboso oyo nzambe akani. Tango mosusu moko akokoma awa pe mosusu. So kibo sila komona yango na kati ya prophète bokomona yango ndenge ekutanaka. Ngai na sila komona yango.
God has to decide that. One, every one of them just alike. But by election. The natural birth is by election. God takes one out of the million.
Nzambe asengeli kozwa mokano yango. Moko yango nyonso ndenge moko. Kasi ezali likambo ya koponama. Kobotama na nzoto ezali likambo ya koponama. Nzambe aponaka moko kati na milio.
When Israel left Egypt on their road to the promised land, there were approximately 2 million people. Every one of them was under the same sacrificial lamb. Or they wouldn't have lived.
Tango Israel ebimaki na Egipito pona kokende na mboka ya elaka, bazalaki pene na bato milio mibale. Bango nyonso bazalaki na se ya mbeka ya mwana pate ya ngomoko. So kite balingai kobika te.
Every one of them listened to Moses, the prophet. Every one of them was baptized to him in the Red Sea. Every one of them danced the women with Miriam up and down the side of the seashore when God destroyed the enemy.
Bango nyonso bayokaki Mose mosakoli. Bango nyonso babatisamaki na ye kati na mai na mbu motane. Bango nyonso babinaki basi elongo na Miriam kopumbwa pumbwa. Tango pembeni na libongo tango nzambe abomaki monguna.
Every one of them stood with Moses and you heard him sing in the spirit. They every one eat manna out of the wilderness that dropped down from heaven. New manna every night, which is a type of the message. Every one of them eat from it. But out of the 2 million, how many made it? Two. One out of a million.
Bango nyoso bazalaki elongo na Mose. Peba yokaki ekoyemba na molimo. Na esobe bango nyoso baliaki mana oyo ezalaki kokwea longwa na likolo. Mana ya sika, butu nyonso, ezali elilingi ya sango. Bango nyonso balia kiyango. Kasi, kati na milio mibale wana, batoboni bakotaki mibale. Moko kati na milio.
There's approximately 500 million Christians in the world and I count Catholic and all. 500 million so-called believers in the world.
Ba Kristo bazali pene na milio kama mitano na mokili mobimba na pokwa oyo. soki otangi ba katoliko pe bango nyonso. Milio kama mitano ya bandimi ya maloba na mokili mobimba.
If the rapture come tonight, that would mean if one out of a million was a count, I don't say it is. But if it was, 500 people in the next 24 hours would be missing, you'd never even hear of it. There'll be that many missing anyhow, it can't even be counted for.
Soki koneto la mesami na pokwa oyo elinkoloba, soki esengeli penza kozwa moko kati na milio, na lobitete ezali bongo. Kasi soki ezalaki bongo, nangonga tuku mibale na mine oyo ezali kolanda, bato kama mitano bakolimwa. Bokoyoka sango na yango ata mokete, ata bongo bato mingi balimwaka ekokipe koyeba na yango te.
Then it could be happen to us, friends, like it did when John the Baptist came. Even the disciples said, why did the scripture say, why did the apostles or the prophets say, why does it say that Elias must first come and restore all things? He said, I say unto you that Elias has already come, and you didn't know it.
Boye moninga yango ekokaki kokomela biso lokola esalemaki tango Yohane mobatisi ayaki. Ata bayekoli balobaki, mpo na nini makomie elobaki, mpo na nini bantoma to basakoli balobaki, mpo na nini elobamaki ete Eliya asengeli koya liboso mpo na kobongisa makambo nyonso. Alobaki, nalobi na bino ete Eliya asilaki koya kasi boyebaki yango te.
One of these days we could be left sitting here. What about the rapture before the tribulation sets in? It's already come and you didn't know it. All the bodies sealed in, just keeping it in step. I ain't saying it's that way. I hope it isn't that way.
Moko na mikolo yo, tokoki kotikala tufandia wa koloba. Bongo koneto la maoye singala kiko sale maliboso na minyoko. Esila kosale mape boyebaki yango te. Nzoto mobimba etia miele mbona kati. Esengeli bobele kobatela yango na molongo. Nalobite ete ezali bongo. Nazoli kia ete ezali bongo te.
A friend, when if we got a feel in our heart tonight that we should straighten up our lives and the things that we have done, let me advise you as a minister brother.
Kasi moninga tango etiki, na pokwa yo soki toyoki na mitema na biso, ete tosengeli kobongisa bomoi na biso, na makambo oyo tosalaki, botika na pesa bino toli, lokola ndeko na bino motei.
And I'm going to say this for my first time over the pulpit. I've stretched out farther tonight on this than I have on anything else anytime anyhow, before the public. Because I've had a great freedom in these meetings.
Na koloba yango na etelo po na mbala ya liboso. Ata bongo na pokwa oyo na lobeli likambo oyo na mulai penza koleka likambo nyonso na tango nyonso. Liboso na bato nyonso po epesa melingai bonsomi mingi penza na mayanga nyoyo.
If you believe me to be God's prophet, you listen to what I've told you. If there's one little tinkle of feeling in your heart, you go to God right now. You do it.
Soki bondi makaete na zali mosakoli ya nzambe, boyoka oyo na ebisi bino. Soki ozali na mwa posa moke ya mabe na motema na yo, kende epai na nzambe sikasikawa. Sala yango.
Stop just a minute, man. Look at your creeds that you serve. Look in your churches. Is it just exactly with the Word of God? Have you met every qualification? Say, I'm a good man. So was Nicodemus and so was all the rest. They were fine. See, that don't have nothing to do with it.
Mibali, botele mamwa moke. Botala bindimeli na bino. Oye bosale laka. Botala na mangomba na bino. Yangwe logomali penzana ilo bananzambe. Boko kisi makambo nyonso oye sengami. Okoloba, nazali moto malamu. Nikodempe azala kibongo. Naba oye mosusu nyonso. Bazalaki bato malamu penza, bomoni. Itali yangone loko mokote.
And women, I want you to look in the mirror. And look what God requires a woman to do. And see, in God's mirror, not your church mirror now. In God's mirror, and see if you could qualify in your life the spiritual bride of Jesus Christ.
Pe bino basi nalingete botala na talatala pe botala eloko nini nzambe asengi na mwasi sikawa botala na talatala ya nzambe na talatala ya lingomba na bino te na talatala ya nzambe pe botala soki na bomo ina bino boko kipenza koza la mwasi na libala ya molimo ya Yesu Kristo.
Ministers think the same. Do you cut corners here to save somebody's feelings over yonder? Would you do this if it wasn't, if they'd put you out of the church?
Batei, boka ni sandenge moko, bozwa kanzela ya mokuse awa pona koboya kotungisa makanisi ya moto moko kuna. Boko kiko sala oyo soki ezalakite, po bako bengala yo na lingomba.
If you are feeling that way, my dear brother, let me warn you in the name of Jesus Christ, flee from that right now.
Soki ozali komiyo kandenge wana, ndeko nanga molingami. Tika na kebisa yo na kombo na Yesu Kristo. Kima yango sika sikawa.
And lady, if you can't measure up to the qualification of a Christian, not as a nominal Christian, but in your heart, and your life is patterned exactly like God's marriage certificate here says it has to be.
Pe madam, soko koki kozala na musanda ya kozala na lolenge ya mokristo te, mokristo ya malobate, kasi na motema na yo, bomo ina yo eko kana penzana oye sengami awa na mokanda ya libala ya nzambe.
And church member, if your church isn't like that, can measure up to God's qualification of His Word, get out of it and get into Christ.
Pe mundimi ya lingomba. Soki lingomba na bino ezali bongo te. Ete ekokin na mosanda ya kozala na lolenge nzambe asengi na lilobana yete. Bimana yango pe kota kati na Kristo.
That's solemn warning. We don't know what time. You don't know what time that this city one day is going to be laying out here at the bottom of this ocean.
Wana ezali likebisi ya polele. Toyebi te tango nini. Boyebi pete tango nini, ete ngumba oyo mokolomoko, ekozinda awa na se ya amai na mbu oyo.
Oh, Capernaum, said Jesus, thou who exalted into heaven will be brought down into hell. For if the mighty works had been done in Sodom and Gomorrah, it had been standing to this day. And Sodom and Gomorrah lays at the bottom of the Dead Sea, and Capernaum's in the bottom of the sea.
Oh, Capernaum, Yesu alobaki. Yo minetoli kino na likolo okokiti sama kino na ewelo. Pamba te soki misala na nguya oye sale maka na Sodoma pe Gomora. Elingai kozala kino lelo. Pe Sodoma na Gomora eze na se ya mai na monana. Pe Kapernaume eze na se na mai yambu.
Thou city who claims to be the city of the angels, who's exalted yourself into heaven and sent all the dirty, filthy things of fashions and things.
Yo engumba oyo omibengi engumba ya banje. Oyo minetoli kino na likolo. Pe ozaliko tinda makambo ya bosoto, ya mbindo ya ndenge na ndenge, ba modu pe makambo mosusu.
Even the foreign countries come here to pick up our filth and send it away. Your fine churches and steeples and so forth the way you do. Remember, one day you will be laying in the bottom of this sea. You're a great honeycomb under you right now.
Kino atabi kolo ya bapaya ekomiko ya awa pona kozwa mbindo na biso. Peko tina yango bisika mosika. Nabalo sambo na yo ya kitoko. Nabangonga pe biloko mosusu. Ndenge mosalaka. Kobosa na te mokolo moko okozana se na mai yambu. Mabele tondi na madusulo kola zala monene ya banzoi ezali na se na yo sasa ipi.
The wrath of God is belching right beneath you. How much longer you'll hold this sandbar hanging out over that when that ocean out yonder a mile deep will slide in there plumb back to the salt and sea.
Kanda na nzambe ezali konguluma penza likolo na yo. Akokoba kobatela mwazelo etikali na yango mikoloboni. Natango oyo, mai na mbu yango kuna, na bozindo ya metre koto na kama motoba, ekoseli mwana kati kuna, kino na Salton Sea.
It'll be worse than the last day of Pompeii. Repent, Los Angeles. Repent, the rest of you, and turn to God. The hour of His wrath is upon the earth. Flee while there's time to flee, and come into Christ. Let us pray.
Ekozala mabe penza koleka mokolo ya suka ya Pompeii. Bongola motema Los Angeles. Bongola mitema bino nyonso. Pebo bongwa na epai na Nzambe. Tango ya kanda na ye ezalili kolo na mokili. Bokima wana tango ya kokima ezali nano. Pebo kota kati na Kristo. Tobondela.
Dear God, when in my spirit is shaking, my heart is dropping teardrops of warning. Grant, O God, that men and women will not think of what I've said as a joke, and the church people will not think of it as something that was prejudice or against them. May they see, Lord, it's in love.
Nzambe molingami, wana molimo nanga ezali kolenga, motema nanga ezali kotangisa pisoli ya likebisi. Nzambe, sala ete mibali pe basi, baka nisate ete nalobi yangolo kola liseki. Pe bandimi ya losambo, baka nisate ete ezali makanisi nangaito, eloko moko pona kotele mela bango. Tika bamona nkolo ete ezali na bolingonde.
Thou bearest me record, Almighty God, that up and down this coast I went year after year proclaiming your word. Bear me record, O God, if it would happen tonight, I've told the truth.
Ozali motato linangai nzambe na nguya nyoso. Ete na tambo linalibongo yo komata kokita. Mobusi mana mobu, kosakola kali lobana yo. Zala motato linangai nzambe. Soki esalemi na mpokwa oyo, nasili koyebi sabango solo.
Thou knowest this vision of the bride is the truth. I have tucked your name by it, Lord, and said it was thus saith the Lord. And I feel that I'm conscious, Lord, of what I'm doing.
Yo ye biete emono ni oyo ya mwasi na libala ezali solo. Na chaki kombo na yo na kati. Kolo, pe nalobea ki ete ezali yango elobi kolo. Pe nazali komiyo kankolo ete na yebi malamu likambo oyo nazali kosala.
So I pray thee, Lord, in Jesus' name, let people shake themselves tonight and flee from the wrath that is to come. For Ichabod is rolled over the doors and over the nations.
Na bongo na bondeli onkolo, na kombo na Yesu, tikaete bato bami ningisa, na mpoko oyo pe baki makanda oyo zalikoya. Pamba te ikapode komami likolo na biku kepe, likolo na bikolo.
A black check mark has come across it. The Spirit of God is breathed away from it. And they're weighed in the balances and found wanting. The feast of King Nebuchadnezzar has repeated again with drunken parties and half-dressed women calling themselves Christians.
Elembo ya moindo etiami likolo na yango. Molimo ya nzambe eyo kima wapekei. Ba mekami na kilope bako kite. Feti ya mokonzi Nebukadnesela. Esale milisusu. Naba feti ya milangwa pe basi balati bilambandambo. Bazaliko mibenga ba Kristo.
Oh, God of heaven, have mercy upon a sinful world and a sinful people, Lord. As we are tonight, God, I'm trying to stand in the breach and ask for divine mercy that you'll speak into this crowd tonight and call your bride to attention, Lord.
Nzambe ya lola, yokela mokili ya masumu pe libota ya masumu mawa. Kolo ndenge tozali na mpokwa oyo. Nzambe, nazali komeka kotele mana katikati. Pona kusenga mawaya nzambe. Ete olo bana ebele ya batoyo na pokwa oyo. Peko benga mwasi na yoya libala na bokebi nkolo.
To march not by the sound of any creed, but by the sound of the gospel of the Lord Jesus Christ. Grant it, O God. Let it be known this night that thou art God and thy word is truth. While solemnly in the face of this people, we call them to attention of thy word.
Po atambola na elembo ya endimeli mokote, kasi na lokito ya sango malamu, ya nkolo Yesu Kristo, kokisa yango e nzambe. Tika yebana na pokwa oyo ete ozali nzambe, peli lobana yo ezali solo. Wana na limema nyonso, totele milibo so na bato oyo, pona kobenga bango, na botosi ya lilobana yo.
In the name of Jesus Christ, I pray for them, Lord. They have seen you beyond any shadow of doubt. Move across their crowds and tell them what's in their heart.
Na kombo na Yesu Kristo na bonde lipo na bangonkolo. Basili komona yo na tembe atamo kete koleka kati na etonga na bango. Peko yebisa bango makambo oyo ezali na mitema na bango.
Thou knowest, Lord, that right now what's going on. Thou knowest that to be truth, O God. I pray thee in Jesus' name, let the Holy Spirit intercede again, Lord, and pull from this audience, Lord, those who are written in the Lamb's Book of Life. Granted, O God, I pray with all my heart.
Peo yebi nkolo makambo oyo ezali kosale masika sikawa. Oyebi ete ezali solo e nzambe. Pe na bondeli yo na nkombo na Yesu. Tika ete molimo mosantu, alobela lisusu nkolo, pe abenda kati na eyanganelo oyo, kolo ba oyo, bankombo na bango, ekomama na buku ya bomoi, ya mwana mpate. Kokisa yango e nzambe, na bondeli na motema na ngai mobimba.
These people naturally, Lord, would give me the last penny they had to support the message. They'd do anything that they could, but oh God, when it comes to coping with it and coming into it, I pray, God, that this will be the night that you'll reward them and pour down your Holy Spirit upon this convention.
Bato oyo na ndenge ya mokili nkolo bakoki kokabela ngai mbongo nyonso batikali na yango pona kosunga sango yango. Bakoki kosala nyonso bakoki kosala. Kasi ye nzambe, soke komi likambo ya kolongo bana na yango, peko kota kati na yango, na bondeli ye nzambe, ete mpokwa oyo ezala tango oyo, okofuta bango, pe okosopa molimo mosantu na yo likolo na likita oyo.
And may there not be a frolic or jumping around, but a weeping and a crying and a repenting. Holding on to the horns of the altar while we see judgments roaring beneath us tonight. Granted, God, I pray as sincerely as I know how, in the name of Jesus Christ.
Ezala tango ya koseka seka to ya kopumbwa pumbwa te, kasi ya kolela koganga peko bongo la motema, kokanga maseke ya etumbelo. Wana tozali komona kosambi sama konguluma na se na biso na pokwa oyo. Kokisa yango nzambe na bondeli na bosembo nyonso na kombo na Yesu Kristo.
My brother, sister, I don't know what more to say. If I found grace in your sight by the power of God, if you believe me to be his prophet,
ndeko na nga mobali pe ndeko na nga mwasi, na yebi lisusu likambo ya koloba te. Soki nazwi ngolu na miso na bino na nguya ya nzambe, soki bondimaka ete nazali mosakoli na ye.
This is the first time in public I've ever said that. But I feel a strange warning of some sort. I'm not prone to this, you know I'm not. I don't act like this.
Oyo ndembala ya liboso pona ngai koloba yango liboso na bato nyonso. Kasi na yoki likebisi moko ya ndenge mosusu. Na azalaka na momesano ya boete. Boyebi ete na azalaka bongo te. Na salaka makambo ya boete.
I hesitated to speak that message and say those things. I run sideways and everything else to keep from doing it. But it's been said. And it'll stand at the day of the judgment. As a witness that I've told the truth, that's thus.
Nazalaki koyoka kilo pona koteya liteya oyo pe koloba makambo oyo. Nakendeki pembeni pembeni pe nyonso wana pona kosala yango te. Kasi elobami pe Eko zala na mokolo ya kosambi sama, lokola litato li ete na lobaki solo. Ezali yango elobi nkolo nzambe.
Oh, Pentecost, run for your life! Flee to the horns of the altar and cry before it's too late. For an hour will come when you can cry and it'll do no good. For Esau sought to find a place of his birthright and couldn't find it.
Oh, Pentecote, bokima pona bomo inabino. Bokima mbangu kino na maseke ye tumbe lo pebolela. Liboso tango esila po tango mokwe koya. Oyo bokolela kasi ye kosunga atamo kete. Pamba te esau alukaki kozwa lisusu esika na ye ya bokulutu kasi azwaki yangote.
I commit you, old California, old convention of the full gospel businessman, who I love, who I've left and strung to with all my heart, I commit you to Jesus Christ tonight.
Na zongi siyo, oh California, oh likita yaba homme d'affaires du plein évangile, oh na lingaka, oh na tikaki, pe na tingamaki nabino, na motema nangai mobimba, na zongi sibino na maboko ya Yesu Kristo na mpokwa oyo.
Flee to him, don't let the devil ever cool you off from this. Stay right with it until you're everyone filled with the Holy Ghost in so much that'll make you come to this word. That'll make you women straighten up. That'll make you men straighten up.
Boki mambangwe paina ye. Boti katete zabolo asili sampiko nabino na likamboyo. Bokanga mana yango kino moko na moko nabino atondi sama na molumo santu. Peko sala ete boko kakoya na liloba oyo. Pe bino basi, bobongi sabomo inabino. Pe bino mibali, bobongi sabomo inabino.
If you say you've got the Holy Ghost and won't cope with the word, it's another spirit in you. God's spirit is on his word. The Messiah, the anointed word, the bride must be a Messiah, the anointed word.
Sokyo lo biete ozali na molimo mosantu, pe oboyi kolongo bananali loba. Molimo mosusu nde ezali kati na yo. Molimo anzambe ezala kalikolo ya liloba na ye. Liloba ya masia. Oye pakolami. Mwasi na libala sengela kikoza la masia ya moke. Liloba oye pakolami.
Let us stand to our feet in the name of the Lord Jesus Christ. If you never hear my voice again, the God willing, I'm sending to Africa in a few hours. I may never return, I don't know.
Totelema na kombo na kolo Yesu Kristo. Soki boko tika la ako yo kalisusu mongongo na ngaite, kasi soki nzamba lingi si manamuwa bangonga na azaliko kende na Afrika. Tango mosusu na kozonga lisusu te na ebite.
But I tell you, with all my heart, I've told you the truth. I haven't shunned to declare to you everything that God has told me to say. And I've said it in the name of the Lord.
Kasi na yebi sibino na motema na ngai mobimba, na yebi sibino solo, na bombi, kwa yebi sabino te nyonso oyo nzambe a yebi sakingai ete na loba. Pe na siliko loba yango na nkombo na nkolo.
It's a solemn moment, I don't know how to express it. I've tried to leave the pulpit 3 or 4 times and I can't do it. This is a solemn hour, don't you never forget it.
Ezali tango ya motu ya monene na ebite ndenge ya koloba yango. Na mekaki kotika ete elombala misa totomine, kasi na kokite. Oyo ezali ngonga ya motu ya monene, bobo sana yango atamo kete.
This is a time that maybe God may be making his last call. I don't know. He'll make his last call someday. When? I don't know. But I'm telling you, according to that vision, it looks like that bride's about finished.
Oye ezali tango oyo nzambe azali tango mosusu kobelela pona mbala na ye ya suka. Na ebite mokolo moko akobelela pona mbala ya suka. Tango nini? Na ebite. Kasi na ebisi bino koko kanana emononeli yango. Emonani lokola kobongisama ya mwasi na libala yango ekomi na suka.
Look at the nominal churches coming in. When the sleeping virgin come for oil, she failed to get it. The bride went in, the rapture went up. While they went to buy oil, the bridegroom come.
Botala ndenge mangomba ya bibongiseli ezali kokota. Tango mongondo oyo alalaki ayaki koluka mafuta, azwaki yangote. Mwasi na libala akotaki, koneto la maisale maki. Wana bakendaki kosoma mafuta, mobali na libala ayaki.
Are you asleep? Wake up quickly and come to yourself. And let us pray each one like we were dying at this minute in the name of the Lord. Let's each one pray in your own way.
Olali pongi, la mukano ki pezwa li sosoli. Peto bonde la moko na moko lokola tolingi kokufa na miniti oyo na nkombo na nkolo. Tika ete moko na moko abonde la nalolenge na ye moko.
God Almighty, have mercy upon us, Lord, have mercy on me. Have mercy upon us all. What good does it do, no matter what we do, if we fail in these things?
Nzambe na nguya nyonso, yokela biso mawa nkolo, yokela ngai mawa, yokela biso nyonso mawa, ata soki to sali nini, tina na yango nini, soki to kwe isami na makamboyo.
I stand and ask for mercy, O God, before this great city sinks beneath the sea, and judgments of God sweep this coast. I pray, God, that you'll call your bride.
Na telemi pe na sengi mawa e nzambe, liboso e ngumba monene oyo, ezinda na ase ya mai na mbu. Peko sambi sama ya nzambe, e beta libongo oyo. Na bondeli nzambe ete, obenga mwasi na yo ya libala.
I commit them to you now, in the name of Jesus Christ.
Na tiki bango na maboko na yo sikawa, na nkombo na Yesu Kristo. Amen.